ngizizwa sengathi ngithe ukuzigaxa uma ngehlela lapha. Umfoti Neville unempatho enhle kakhulu, uthi manje umfoti Branham woze emsamo nezwi nokuthi likunjalo. Futhi niyazi ngizwa sengathi kufanele ngimlalele isikhashana, ngakho-ke lapho ngibuya kulobu busuku ngani ngizomlalela. Ngiyahamba ngizoxwayisa ngalokho. Amen. Yebo, ngethemba ukuthi wonke umuntu uzizwa kahle futhi nibukeka kahle, futhi ngakho-ke ngiyabonga ngalokho. Manje kulusuku olubi ngaphandle, kodwa kumnandi futhi kufudumele lapha ethabanekele. Futhi siyabonga ngalolu luncane uphahla ludala nezindonga ezine zalo lapha esibuthanele phakathi kuzo. Nendawo enhle efudumele yokukhonzela inkosi, kungase kungabi njengokwenele mhlawumbe indawo yokukhonzela njengoba benayo kwezinye izindawo. Kodwa ubukhona bukamoya ongcwele buyilokho esiya kukho njalo ngokuthola ubukhona bakhe obukuletha emphefumulweni wethu. Manje njengoba umfowethu eshilo, lolu usuku olubi futhi kushelela kakhulu emgwaqeni. UBilly nami emuva lapho usanda kushayela amamayela ngamakhulu ayisishiyagalolunye emgwaqeni oshelelayo, futhi cishe nje ishumi nambili, ishumi nanhlanu, hhayi ngaphezu kwamamayela angamashumi amathathu ngehora lanoma yisiphi isikhathi ehamba nje amabhasi eziseleni nezinto. Ngakho-ke siyazi ukuthi kunzima kakhulu ukushayela kulezi zikhathi. Ngakho-ke manje qaqibana lenu nje, uma nifuna ukuqhubekela phambili ngani noma phi lapho eningezwa khona okuhle, awu lokho kulokho kulungile ngokuphelele. Manje izolo kusihlwa ngibe ngizoba bengimatasatasa impela, futhi bengizofonela umfowethu Neville ukumtshela noma ukukusakaza kwakhe kanjalo njalo, besizongena kulokho kusa futhi sibe nomkhuleko wabagulayo kanjalo njalo. Kodwa ngizange ngifinyelele kuye ngoba bengimatasatasa kakhulu selokhu ngibuyile, futhi ngilungiselela ukuhamba. Futhi manje ngiya eChicago, ngiya emhlanganweni lapho, futhi sizoqhubekela ePhoenix nasogwini lase West Coast. Manje sibe nomhlangano omangalisayo eBinghamton, eNew York. Angikwazi ukubiza lelo, BINGHAMTON, yiBinghamton, futhi ngifuna ukulibiza ngokuthi eBinghamton, BINGHAMTON. Niyabo, Binghamton. Kodwa bavele babize uBinghamton, uqinisile mfowethu Johnny? Oh, ingabe kunjalo na? Awu, lokho kuhle. Besise Endicott Auditorium. Ya, niyazi ukuthi kukuphi lokho? Johnson City. Kwadingeka ngempela umhlangano oyisimangaliso phezulu lapho nje ukuxhumela phakathi ngokushesha. Niyazi futhi akukho ukulungiselela, bafonile nje ngelinye ilanga futhi zonke lezo zindawo kuya kuzo. Nokho umoya ongcwele wathi ubhukela lapho, futhi ngabona ukuthi kwakuyini. Kwakuphakathi kweqembu, inqwaba yabantu abangamakatolika phakathi lapho kanjalo njalo, futhi ngempela kwaba ukuvula okukhulu kulabo bantu. Futhi manje bamane nje futhi phezulu lapho cishe ubusuku obuyisithupha noma obuyisikhombisa, baze nje balambe futhi bome, futhi bafuna ukumisa umhlangano noma ukugxumeka ithende futhi babuyele lokho. Niyazi ukuthi kunjani. Ngakho-ke ngabatshela noma ngizokhuphuka noma ngithumele abanye ababazalwane bami, umfowethu Bila noma abanye babo bonke ababefuna ukukhuphukela umhlangano ngesinye isikhathi kanye nabo enhla lapho. Manje okuningi kakhulu kusobala njalo, inhliziyo yami isavutha ngephesheya kwezilwandle. Ngiyafisa nje ngandlela thize emva kwenkonzo kulokhu kusa bengihamba ngiya e-Afrika noma eNdiya ndawo ukubona lokho. Isidingo esikhulu sabantu kulelozwe nokuthi banothando kangakanani futhi bafuna ukwemukela ivangeli ligabe kakhulu. Niyazi lapho abanayo imehluko esinayo lapha, niyazi ukuba niyazi niphikisana ngezinto ezincane ezihlukene. Bafuna nje ukuzwa ngenkosi Jesu, futhi lolo uhlobo lwabantu oluthandayo ukubathathela umlayezo, futhi lobo bulula bakho kanjalo, awu kubenza babe nje bayakuthanda nje. Futhi akunandaba ukuthi uthini ukuthi kungukuthile ngenkosi, bafuna ukwazi ngakho masinyane impela. Futhi sobala lapha eMelika sonke sihlukile komunye nomunye, futhi lokho esikubiza ngokuthi ukuqophisana ngezinto ezingathi shu. Ngabe kunjalo na, into efana naleyo ya empeleni ngithole izincingo eziningi kubelusi. Bengitshela nje ngomzalwane othile obhala incwadi futhi ukuthi ukunginika ubuhlungu obukhulu obuncane phezu kwamalahle. Manje lokho kulungile nje, angimazi umfowethu naye akangazi. Ngakho-ke kulungile, mhlawumbe ungumfowethu olungileyo nokungaqondi kahle nje. Niyazi ukuthi kanjani kanjani indoda ungakuthola lokho kalula uyazi ukuthi ukungaqondakali kahle nje kodwa sikholele kuphulukiseni ngokukaNkulunkulu nokukhulekela abagulayo futhi mhlawumbe umfowethu uyakwenza naye kodwa uvele nje niyazi ukuthi kukanjani bavele bathole ukungaqondi kahle kuncane kanjalo futhi angikazi ngihlangane nomfowethu othandekayo ukuba bengingakhuluma naye futhi ubengakhuluma nami mhlawumbe besiyothandana yabo ngakho akwenzi noma yimuphi umehluko nokho manje ngakho-ke manje emavangelini sifuna ukuphenya ukufunda kancane kulokho kusezwini aninithandi izwi na ya lokho yilokho-ke manje ngale besisesahlukweni seshumi ezinyanga ezine noma ezinhlanu ezidlule ngiyakholwa futhi ngakho-ke ngiqalile kulokhu kusa ngicabangile awu manje ukuba-ke umfowethu nevili ube ngangibiza ukuba ngisho ukuthize kulokhu kusa na ngingashiya kuphi esahlukweni seshumi na ngase ngibheka ngase ngiqeda kuze kube sesahlukweni seshumi emva kwezinyanga eziningana ngakho-ke ngathi awu ngizoqala isahluko seshumi nanye futhi kwenzekile ngabheka lapho futhi leyo ngenye yezintandokazi zami yazi ngesaba ukuthi ngithe qabo angeke ngiqale lapho ngoba ngizoba lapho iminyaka emibili ngamunye walabo lapho amaqhawe okukholwa niyazi kanjani thina ukuthatha leso sahluko seshumi nanye ukukuthethelela sizodingeka sibuyele emuva futhi sithole kuqala kokudaliweyo futhi sehlise lokho kungathatha athi awabe mabili amaviki amathathu kwase kuthi-ke ngale u-Enoch ukuthi wahamba kanjani nenkosi lokho bekungathatha amaviki ambalwa impela niyazi yokuphuma kulawo mavesi amabili bese kuthi-ke nakho kufika uNowa emva kwalokho bese kuthi-ke u-Abrahama futhi kwehle njalo hoyi besiyo-ke siwelele ku-Abrahama nje kunzima ukusho ukuthi besiyoba lapho kade kangakanani besiyobe sifunisise emuva naphambili nasemuva naphambili futhi ngakho-ke odabeni olufana nalolo bekufanele kube ngesinye isikhathi lapho sinemvuselelo nochungechunge lwezindaba ezinjalo siqhuba nje isahluko seshumi nanye ngakho-ke ngacabanga awu siwelile futhi ngiqale isahluko sokuqala lokho kuzwakala kahle kakhulu ngiyakuthanda ukufundisa kwamaheberu ngoba kujulile futhi kucebile futhi ngiqinisekile ukuthi nonke niyakuthanda lokho ngakho-ke ngicabange ukuthi sizovele sifunde nje kancinyane esahlukweni sesikhombisa mhlawumbe kulokhu kuza uma nithanda futhi sijikele kuso futhi sizothola isendlalelo esincane esiyisisekelo senkulumo yethu futhi sizoqala ingxenye yamavesi ambalwa kwesesithupha lapho futhi ukuhlanganisa nakho ngoba kuphathelene nendaba enkulu kamelikizedeki inkosi yasesalema nokuthi wayengubani nokuthi wayehlobene ngani nokristu futhi wayengenayise engenanina engenakuqala kwezinsuku engenakuphela kokuphila akakaze abe nesiqalo akakaze qale futhi akasoze aphela akakaze abe noyise noma unina engenaluzalo futhi yena wayeyinkosi yasesalema ngiyamangala ukuthi lona wayengubani u-Abrahama ahlangana naye manje sizobuya esikhashaneni kodwa manje siphenya amakhasi phansi kanje niyabo kodwa kukhona yedwa kuphela ongalivula futhi lowo yinkosi uJesu akunjalo na akakho ezulwini noma emhlabeni ngaphansi komhlaba wayekwazi noma efanelekile ukuvula incwadi noma ukuqaqa uphawu lwayo kodwa ngenkathi ujesu efika uthatha incwadi esandleni sokunene esandleni sikankulunkulu futhi wathatha incwadi futhi waqaqa izimpawu futhi wahlala phansi ngakweso kunene sikankulunkulu futhi nguye kuphela okwaziyo ukukwenza ngakho-ke manje uma nguye kuphela okungakwenza manje imibono yami iyohamba mhlawumbe isigidi samamayela kude futhi imibono yomunye umuntu iyoya kude le kodwa sizokwethemba ukuthi uzovele athathe makuthi imibono yakhe ibe ngiyithi kulokhu kusa ngabe kunjalo na futhi khona-ke sizokwenza okuhle okwedlula konke singakwenza ngizokwenza ukukuchaza ngokwedlula konke engaziyo ukuthi kwenziwa kanjani manje akusikho kufunda okuncane kwangaphambi kokufunda kukhulu ngempela nje senyukela lapha nje futhi sivule izwi futhi ngokuvame ukuthi lapho besizofika futhi sibe nalezi zifundo besizozindla ngaphambili ngazo okweviki elizayo siqhube uchungechunge futhi bengizoba nemibhalo ebhalwe phansi yonke indawo emibhalweni yonke into encane bengingayenza iviki lonke ngiyongena ekameleni futhi ngihlale lapho futhi ngitatishe futhi ngizindle futhi ezweni futhi njengoba umoya ongcwele ubunganginiki ukuthize bengingakubhala phansi futhi bengingahlala futhi ngicabange futhi bese-ke ngikubhala phansi noma yini abeyongitshela khona kodwa ke ngesonto ngizoza ngapha futhi ngibe namashidi amaphepha ayibekwe kuyo yonke indawo futhi uzodingeka ube nento yokubhalela isibhebhe lapha ya ukuhambisana nakho futhi ukubhale futhi lapho uthole imibhalo khona ke iviki lonke abantu bayokudadisha lokho futhi bakuhlanganise ndawonye futhi kukhona kunjalo kukhona umfalo niyazi uyinto emangalisayo kodwa ingcikithi yiyo yenza indikimba ibabazeke niyabo ingcikithi yendikimba ngakho ke kulokhu thina namuhla siyangena nje futhi nomaphi nje siyabuyeka kuhambe sikashana futhi sithembe inkosi ukuthi sisize manje singakhothamisa amakhanda ethu manje baba wethu sezulwini nomusa siyabonga ngakho konke lokho kwenzile ikakhulukazi inkosi ukusithethelela izono zethu ukugcina ukugula lezinhlupheko kude neminyango yethu sijabule kakhulu ngalokho futhi inhlanhla esinayo ukubuthana lapha kulendlu kaNkulunkulu kulokhu kusa kwasebusika ukukhonza wena ebuhleni bobungcwele bakho sikuthanda kanjani sazi ukuthi wena usigezile ngegazi lakho uqobo futhi wasethula phambi kukaNkulunkulu singena cala singena sici njengezidalwa ezintsha kuKristu Jesu sibheke isikhathi esizofika lapho siyombona njengoba enjalo futhi sibe nomzimba ufana newakhe silangazelela lelo hora futhi manje njengoba sibuthene namhlanje siyakubonga ukuthi wena usinikeze uhambo oluphephile lokwenyukela eNew York nokubuya ngiyakubonga ngokuba nebandla ngesikhathi silapha futhi eziningi zezinto izinkulungwane zalezo zibusiso ezinkulu kufanele sikubonge ngazo futhi wena uyazazi zonke futhi siyakhothama ukudumisa wena thatha izwi kulokhu kusa baba libusise manje busise ibandla busise umelusi uNkulunkulu yiba naye futhi uNkulunkulu menze nje isibusiso ezinkulungwaneni madikoni ebandla baphathele amalunga nje bonke yiba nabo nje baba othisha bakasende sikole lapha ya nabafu abancane yiba nabo futhi kwangathi izinhliziyo zabo ezincane zingavutha nje kulokhu kuza ngothando lukaNkulunkulu sisize ngokufanayo ebandleni futhi lapho sesihamba kwangathi singasho njengalabo ababevela eamawuse izinhliziyo zethu bezingavuthile phakathi kwethu ngenkathi ekhuluma nathi endleleni na ngokuba sikucela egameni lakhe amen
Now, in the Hebrew letter,
manje ngcodini yam Hebrew,
and here I squint a lot.
Futhi lapha ngifikela kakhulu ngaphansi kwalokhu kukhanya futhi ngoba ngesiye umfana nhlobo neyazi sengiba indoda indala. Futhi lapha esikhathini esithize sedlule ngangizokwenzelwa izibuko ezinemibala emfanekisweni wekwa ngangihamba uhambweni oluya e-Africa futhi qabo ngicela uxolo ngangikhuphukela e-Maine noma phezulu e-Canada ngizingela futhi kubonisa kwekhwe kufanele ugqoke izibuko ngoba ilanga liyaphuma futhi livelele kuphuphuthekise njengoba nje amehlo akho ebaba uhlungu ngempela futhi ufanele ugebise ikhanda lakho uzama ukuhamba ubuka phansi kanjena futhi kubuhlungu ngakho-ke ngaso sonke isikhathi lapho ngigqoka ipheya noma iluphi uhlobo lwezibuko zelanga kuvele nje kungigulise kakhulu angikwazi nje ukuphakamisa ikhanda futhi kwakuhlale kukanjalo ngakho-ke ngashayela udokotela de ngase ngithi hlobolweni lombala engingalo usebenzisana ngathi ngiwozamile okuluhlaza satshani oluhlaza sibhakabhaka nomnyama wathi fili akuyona engilazi ngamehlo akho wathi usuwedlulile emashumini amane ngathi yebo wathi hawu mfana ilawo mehlo amadala aya ngokuba mabi ngathi qhabo nginamehlo amahle ngathi aa wathi hoo ngathi hoo yebo ngingakwazi ngakho-ke wangithumela ngaphesheya komfula ukuba ngiyexilongwa amehlo wami udokotela uspecial othile ngibonile ukuthi leyo kwakuyintando yenkosi ngoba indoda engumkristu owaziwayo futhi ufuna ukuya nami i-Afrika lapho ngihamba futhi omunye wodokotela bamehlo ababedlula bonke livili e-Hayburn building enkulu lapho ngakho-ke lapho exilonga amehlo ami namehlo ami wangingenisa egunjaneni elincane futhi wavule into lapho kwakumnyama futhi wangihlalisa lapho kancanyanyana aze amehlo ami anwebeka kukho futhi ngakho-ke wavule into encane kwathi amashumi amabili awu ngangikwazi ukufunda ngeso elingalinye waphinde wayivula kwathi ishumi nanhlanu ngafunda ngeso ngalinye waphinde wavula kwathi ishumi ngangikwazi ukufunda ngeso ngalinye ngakho-ke lokho kwakungukuthi futhi yilokho kuqhubeka kuphela oyofanele ukuhamba ngihambe ngakho ke ngangikwazi ukufunda noma kuphi ngakho khona ke wathi khona ke wakubeka entweni encane njengalena wayesethatha ikhadi elincane futhi waqala kuliletha kimi kanjena lapho iphakama kanje ngathi ngiyaxolisa wathi awu sedlulile amashumini amane ngathi yebo wathi ngiyabona wathi unamehla mahle kodwa umuntu noma isiphi isidalo singubuntu esesedlule amashumini amane izinhlamvu zamehlo akho empeleni ziba yisicaba njengokuthi izinwele zakho ziba mpunga kuyinto nje yemvelo futhi wathi uma iba yisicaba angeke nje anwebeke njengoba efanele kanjalo futhi wathi noma yini eseduze nawe izinhlamvu zamehlo akho ziba yisicaba angeke zinwebeke futhi zikwenze ubone uyabona wathi ngokushesha noma kamuva lapho usendela wathi uzofanele uthole ipheya lakho lezibuko zamehlo futhi ukuhole ukufunde phansi ngathi oh hey dokotela futhi ngiyakususa kude kangaka kuphele kimi kuphelele kodwa uma ngikuphakamisa kanje futhi ngakho ke ngizofanele ngithi ukuphushela emuva kancane futhi ngangitshela umfowethu Neville ngakho umfowethu Neville wathi yebo kodwa yebo kwesikhashana uyaqhubeka nokuphela ukuphelise ize ingalo yakho ingabi yinde ngokwanele ukufinyelela kukho ngakho ke ngiyabonga ngamehla mahle nokho futhi manje noma ikuphi ngaphandle hey bengingacishe ngibone unwele lubekwe ebentshini ezansi lapho ndawo ngakho ke kudle ngempela ngaleyo ndlela kodwa ukuguga nje yilokho kuphela ngakho ke sengiba mdala lapha kodwa ngincane lapho niyabo futhi leyo ingxenye enhle ngakho ngakho ke ngolunye usuku olukhazimulayo nokho inkosi Jesu iyofika futhi konke lokho esasiyikho ngenkathi sasingokwethu okwedlula konke siyoba njalo futhi kuze kube phakade kuphela ukufa kuyangena ukwenza lokhu ukufa kuyangena ukufaka lezo zinwele zimpunga ekhanda lakho ukufa kuyangena ukufaka leyo mibimbe ebusweni bakho kodwa kungathatha kuphela wena yilokho kuphela khona ke ekubuyiseleni lokho owawuyikho kokwakho okwedlula konke ngaphambi kokuba ukufa kuze kukuthinde lapho wawucishe ube namashumi amabili nanye amashumi amabili nambili yilokho yoba yikho ekuvukeni ngingakufakazisa lokho ngombhalo futhi lokho kusenza sijabule kakhulu ukwazi lokho kwelindaba ukuthi kuzani noma kuhambani akwenza imehluko noma kanjani ngoba siyabuya futhi ngosi masha siphinde futhi futhi manje incwadi yamaHebheru incwadi esikholwa ukuthi uPaul wayiloba kukho irekhodi elibonisa ukuthi wayiloba kodwa siyakholwa ukuthi uPaul waloba incwadi yamaHebheru ngoba kwakuzokala njengokuloba kukaPaul futhi iningi lo siyazi bezenkolo bakholwa ukuthi kwakungukuloba kukaPaul futhi kodwa noma ngabe kwakungubani ukuthi yimuphi umbhali wakuloba impela kungubuciko obedlula bonke futhi kuphefumulelwe futhi kuhlanganyela nalo lonke iBhayibheli futhi kuletha zonke izithunzi futhi njengoba mina ngokwami ngingafundele lutho ngifanele ngithi ukuthatha futhi ngizenze umfanekisi ukuze ngazi ukuthi ngineqiniso lezwi ngokuba ngihlala ngibuka emuva eTestamente lelidala manje kukhona abanye babafo abahlezi lapha abathathu noma bane babo abebe lapha selokhu ibandla libe ngiyacabanga niyake ngamashumi amabili lento ngenkathi ngicotshwe ukuqala futhi khona ke njalo nje bengilokhu ngizama ukwenza ukubuka imifanekiso ngamanye bazi uma ngingakaze ngilibonelanga futhi ngibone ukwenziwa inyanga laphonse kukhanya emhlabeni nokunye kanjalo futhi kukhanya kwehla kuvela ezulwini bengingaba nombono othile ukuthi ilanga belingaba yini uma lihambela yokhanyisa ngoba bekuyoba ngiyibhekile inyanga kungukubonakala kwelanga awu zonke izinto ezindala zeTestamente lidala ngaphansi komthetho kwakungumfanekiso nje noma umfanekiso walokho okuyikho evangelini ngakho ke uma ulazi iTestamente lidala ungaba nombono omuhle kakhulu ukuthi iTestamente elisha liyini ngoba futhi manje uPawulu onikeze into efanayo lapha encwadini yamaHebheru ukhombisa ukuthi iTestamente lidala laliyini emfanekisweni iTestamente elisha liyisifaniso sangaphambili wonke umuntu uyakukholwa lokho anikukholwa na ngikholela kanjalo ukuphulukiseni ngokukaNkulunkulu ngamandla amakhulu ngenxa yokuthi eTestamenteni elidala ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu kwakungaleyo nkathi futhi uma sinokuthile okungcono kakhulu uma iTestamente elidala lakhiqiza ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu ngaphansi kwaleyo nto encane futhi into kuphela eTestamente elisha yinto ekude le kakhulu futhi engcono kakhulu yini iTestamente elisha elinayo ekuphulukiseni ngokukaNkulunkulu na wo kunokuningi kakhulu niyabo ngokuba iTestamente elisha liyizinto ezingcono washo uPawulu lapha kumaHebheru iTestamente elidala lakhiqiza wo kwakulungile njengokuthi uma ngiphuma lapha ngiphuma ngiyokwenza ukuthize lapha ebusuku ukufunda noma ukuba nezinkonzo ngaphandle futhi awu noma ngiye noma phi lapho ngingahamba khona futhi kuwubusuku obunonyezi lokho kukahle kakhulu kakhulu ngiyakujokozela lokho kodwa uma inyanga ingaveza lokho lokho ilanga eliyokwenza na futhi kunamandla kuvele kukhipha inyanga yilokho kuphela niyabo lapho nje nje akukho okunye kwakho futhi ubaqaphela lapho ilanga liphuma isizathu sokuba inyanga ingakhanyi yengenxa yokuthi inyanga nelanga kuhlangana ndawonye inyanga nelanga kukodwa linikwazi lokho na inyanga yilutho kodwa umcibisholo olenga emoyeni futhi ilanga likhanya kuyo libonakalisa ukukhanya kwalo emhlabeni ilanga likhanya enyangeni kuyo inyanga ukubonakalisa niyabona phela ilanga lizungeze lapha liponza ukukhanya kwalo lapha enyameni nenyanga ikubonakalisa emuva emhlabeni ngamanye amazwi ilanga nenyanga yindoda nomfazi noma kokubili ilanga nenyanga ngujesu nebandla ngenkathi ujesu esahambile ubonakalisa ebandleni ukukhanya kwakhe niyabo ngakho-ke uma inyanga inikeze ukukhanya ilanga belingenzani na futhi uma umthetho wanikezela ukukhanya uma umthetho wanikezela ukuphulukisa ivangeli liyokwenzani na niyabo wo beliyoba namandla belingeke na impela beliyoba njalo bebeyoba nini niyabo uma buka ujesu endleleni lapho bedabula ehlane abantwana bakwa-israyeli bafika ekwenzeni ukukhanya nokucoca ngokumilana nonkulunkulu nomose futhi bona futhi izinyoka ziyangena ziqala ukubatinyela nokubaluma futhi bayafa futhi awekho amakhambi abo ayengabasiza futhi abantu bafa ngezinkulungwane futhi unkulunkulu wenza umfanekiso kakristu wenza waba nomose ukuba yenze inyoka yethusi futhi ayibeke endukwini manje lowo kwakungumfanekiso kakristu ingabe kunjalo na inyoka manje ningazibuza abanye benu bantwana evangelini kungani inyoka ingamelela ukristu na awu ngoba inyoka inyoka ngokwayo yayingukuthi imele isono esasesivele sahlulelwe unkulunkulu wayihlulela inyoka ensimini yasetyeni wayithatha wayinika ukwahlulelwa kwayo lapho wasusa imilenze yayo kuyo futhi wayenza yehlela esimeni somuntu wayifaka ezingeni awu yayingesikho niyabo inyoka kwasekuqaleni yayingesiso isilwane esihuguzelayo ibhayibheli lathi yayiyisilwane futhi isilwane esinobuqili kakhulu kuzo zonke izilwane zasendle yayihamba njengomuntu nakho konke ubuqili obukhulu kodwa isiqalekiso sayiqalekisa futhi sasusa ubuqili bayo obayo bayo noma ubuhle bayo bayo wayiphonsa phansi emhlabathini futhi wayibeka ngesisu sayo ukuba ihuquzele futhi manje inyoka esigcotsheni imele isono esesahlulelwe futhi yenziwa ngejuzi manje ijuzi limele ukwahlulela ngokukankulunkulu hhayi ukwahlulela kwasemhlabeni noma ukwahlulela kwengqondo kodwa ukwahlulela ngokukankulunkulu niyabo i-altare lejuzi lelo i-altare lapho imihlatshelo yashiswa khona yayenziwe ngejuzi i-altare lejuzi futhi kusho ukuthi kwakungokobunkulunkulu yilapho inani lobunkulunkulu lakhokhwa khona ngejuzi futhi umo futhi sibonele u-eliya ngenkathi ephuma futhi izibhakabhaka zazinjengejuzi washo ukwahlulela ngokukankulunkulu phezu kwabantu ngoba babesukile kunkulunkulu ezinsukwini zika-ahabi futhi ugehazi wenyuka ukuyobheka ukubona ukuthi izibhakabhaka zazibukeka kanjani futhi wehla uthi kubukeka njengethusi niyabo ukwahlulela ngokukankulunkulu izambulo sokuqala ujesu wabonwa noma ibandla njalo lomlobokazi kakristu lambone emi ezintini zezibane ziyisikhombisa nezinyawo zazenziwe ngethusi okungukuthi ethusi kungukwahlulelwa ngokukankulunkulu kwebandla phandle phezu kwezwe niyabo ukwahlulela ngokukankulunkulu inyoka ethusi likhuluma ngakho manje yaqaphela lapha kanyizwa futhi esigcotsheni kwakumele isiphamba ano manje izinto ezintathu manje bhekisisani yaphakanyiselwa yiphi inhloso na ukuthi babezothethelelwa enyokweni yabo noma bethethelelwe ngezono zabo futhi baphulukiswe kulunyweni kwabo yizinyoka ngabe kunjalo na futhi noma ubani owayebukile waphila owenqaba ukubuka wafa manje awukwazi ukubhekana nesono nangayiphi indlela ngeke wabhekana nesono nganoma yiphi indlela ngaphandle kokubhekana nokuphulukisa ngokukankulunkulu angeke nje ukwenze ayikho indlela yokushumayela ivangeli ngaphandle kokuphulukisa ngokukankulunkulu ngeke ukwenze kulungile manje bukani lapha isibonelo nje ukuba lapha bekunendoda futhi ibimile lapha futhi ibingishaya nje kanzima njengoba ibingakwenza ngesiphakela sayo awu manje kuqeda ngaleyo ndoda engishayayo ngesiphakela edingekile kunquma ingalo yayo yabo noma mhlawumbe ingiyekhahlela ngonyawo lwayo asike sidingo sokunquma unyawo lwayo manje into kuphela kufanele yenziwe ukubulala indoda kusukela ekhanda ngabe kunjalo na uma ubulala ekhanda ubulala ingalo ubulala unyawo futhi ubulala konke okunye kokomzimba ingabe kunjalo na uma uyibulala kusukela ekhanda awu iyini inhloko yayo yonke lemakela ukuthi silapha namhlanje kusene na iyini inhloko yakho konke na yini eyenza konke lokhu kugula nesono nenhlazo na ngokuyisono niyabo ngaphambi kokuba ube nanoma yesiphi isono ukugula kuyingxenye engehlukaniseki noma into ethize elandela isono uma ungenayo ngamanye amazwi kuyinto ephuma esonweni niyabonga phambi kokuba kube khona noma yesiphi isono kwakungekho kugula noma lutho kungekho kukhathazeka kungekho lutho kungekho kuguga kungekho kuhlakazeka kungekho zinhlungu zinhliziyo kungekho makhaya ahlakazekile kungekho lutho niyabo kwakuphelele nje awu yini eyakubangela kwakuyisono ISONO awu khona-ke ukugula kwalandela isono amakhaya ahlakazekile izingxenye zingahlukaniseki ukuphila okubi nazo zonke lezo zinto kwalandela isono manje uma ubulala isono ufanele ubulale izingxenye zingahlukaniseki akunjalo na awukwazi ukuthinta awukwazi ukuzilulaza ngesono ngaphandle uma uzilulaza ngalokhu futhi uma uzilulaza kulokhu uphumela esonweni niyabo manje uma ubulala isono khona-ke ubulala yonke into futhi manje wena uthi ukugula ngezinye izikhathi uyagula bese uthi ngabe ngonile na o kungahle kungabi ukuthi wonile kodwa khumbula ukugula kuyahambela phezulu ububi babazali phezu kwabantwana nabantwana babantwana nabantwana babo ukuze kube sesizukulwaneni sesithathu nesesine niyabo futhi kungukuwohloka nje ukuguga kwemizimba yabantu nesono sinqobelana nokunye nokunye njengokuhlangana kwabesifazane nabesilisa nokunye nokunye kuyahambela kwehle lapha esikhathini esithile sidlule udokotela odumile lapha wayenamantombazane amabili abawangenisa futhi bawacilonga ayeya ngokuphukutheka futhi bathola ugconsula amanelekazi amancane nje ehlanzekile nje futhi eziphethe kahle njengoba bengingaba njalo khona lapho kuleli dolobha womabili ephuputheka futhi babengazi ukuthi benzeni bawenzela izibuko futhi avele asuka hamba kulokho futhi bawanika ukuhlolwa kwegazi futhi kwakulapho-ke base bekuhlola bethathisela emuva kwakungukhokho wawo niyabo nakho uza manje niyabo kuyehla kudabula ezizukulwaneni kuyabhoboka kwehle awu manje-ke uma ubhekene nesono ubhekene nokugula ngesikhathi esifanayo manje uMose waphakamisa inyoka uJesu wathi kuJohane ngwelo wesithathu njengoba uMose waphakamisa inyoka yethu sehlane kanjalo nendodana yomuntu imele kuphakanyiswa ngabe kunjalo na ngamanye amazwi leyo kwakuyinyanga elangeni kwakuyithunzi lalokho kwakuza awu uma ukuphulukisa ngokukankulunkulu kwakusekuphakamiseni inyoka yethuzi kufanele kube ekuphakamiseni uJesu Kristu ngokuba kwakunjalo ngokuba yonke inyoka yethuzi eyayikhona kwakungumfanekiso kaJesu Kristu esonweni esesahlulele ekwahluleleni ngokukankulunkulu ukwahlulela ngokukankulunkulu hhayi izwe lamehlulela futhi lambulala kodwa kwahlulela ngokukankulunkulu kukankulunkulu kwenza umuntu ongenacala isono amene futhi kwahlulela khona lapho yabo futhi wathwala ukwahlulela ngokukankulunkulu kwethu futhi wathatha inhlawulo yami ethatha izono zenu necala lenu nethikithi lenu lokuya esokweni nethikithi lenu lokuya ekuhlushweni futhi wakuthatha kwaba kuye futhi wafa esikhundleni sethu futhi wathunyelwa esokweni endaweni yami amen futhi unkulunkulu wayengathandi ukuthi ahlale lapho kodwa wamvusa ngosuku lwesithathu enzela kulungisiswa kwethu ukubuka lapho futhi uthi nginguye unkulunkulu ungihlelile ngokoqobo ukuthi ngilungisisiwe ngoba wavusa indodana yakhe uKristu Jesu ngakho-ke ngivuswe kanye naye ngihlezi ezindaweni zasezulwini kunjalo kuxazululiwe niyabo walungisisa wavukela ukulungisiswa kwethu uphila wangithanda efa wangisindisa embelwa wathatha izono zami zaya kude le evuka walungisisa ngesihle phakade ngolunye usuku yeza wo usuku lomkazimulo ilokho-ke nakho lapho khona kulapho-ke amathemba ami alakhelwe ndawo kunegazi likajesu nokulunga lapho macala wonke umphefumulo wami uvuma khona-ke uyithemba lami lonke nokuhlala ngokuba ngimi kukristu idwala eliqinile yonke eminye imihlabathi isihlabathi esibishayo yonke eminye imihlabathi isihlabathi esibishayo Na kona po kona, ilapo amathemba ethu ephumule khona khona lapho. Wo he, wo uma ngicabanga ngakho futhi ngicabanga engalapho futhi uJesu wathi njengoba uMose aphakamisa inyoka inhloso efanayo into efanayo njengoba nje uMose aphakamisa inyoka ehlane kanjalo nendodana yomuntu imelwe iphakanyiswe yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu yachotshozwa ngobubi bethu izitshenziso sokuthula kwethu siphezu kwayo ngemivimbo yayo siphilisiwe thina sonke thina sinjengezimvu ezidukile uNkulunkulu wabeka phezu kwakhe ububi bethu sonke ngakho ke Oye ngicabanga emuva lapho iTestamente ngathi labo baprofeti beTestamente lidala bebheke phambili lapho embonweni futhi bambone ezedabule eJerusalema eCalvary ethwele izono zethu ngaleyo isiphambanweni futhi lapho wathi yalinyazo ngenxa yeziphambeko zethu ngathi uIsaya kuthola ukushayazisa kwakho ngelinye ilanga wayesethi yalinyazo ngenxa yeziphambeko zethu yachotshozwa ngenxa yobubi bethu izijeziso sokuthula kwethu siphezu kwayo ngemivimbo yayo siphilisiwe wethina ucabanga ukuthi bayapi ngenkathi beya ethuneni labo bebuka lapho na ngumangaliza uDavid athi inyama yami iyophumula ngethemba ngokuba akayikuvuma ukuba ungcwele wakhe yabone kubola kanjalo naye kanjalo noma akayikuvuma umphefumulo wakhe ukuba ube sesokweni kanjalo akayikuvuma ukuba ungcwele wakhe yabone kubola ngalokho ke ngenhliziyo yami ngenze ukuthokoza lolimi lwami lwajabula uDavid wakubona ngaphambili ethunzini futhi wathokoza ngoba wayazi ngikathi uKristu efa lokho kwaxazulula kusukela ephakadeni kuye ephakadeni amen kwase kuphelileke uIsaya wathi kuyoba lesikhathi lapho kuyoba khona ukuphulukiswa ukhuluma ngokuphulukisa na wathi yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu futhi ngemivimbo yayo siphilisiwe thina wena uzokukhipha kanjani emibhalweni na angeke ukwenze mfowethu ungakwenza ungahle ungongoze kukho futhi ukulwise nakho konke kunye kodwa kuyoqhubekela phambili ngokufanayo nje ezikhathini ezingapheli nezikhathi esiyiminyakanyaka kusazoqhubeka. Paul ekhuluma lapha ngokumangalisayo manje ingxenye yokuqala yalesi sahluko sesithupha ake sibuyele emuva futhi sikubuyekeze kancane manje sizoqala ngalapha ivesi leshumi nambili eleshumi nantathu ndawo ukuthola nje izendlalelo ezincane eziyisisekelo emva kokuba umoya ongcwele sewehlile manje futhi ukanye nathi futhi ohlezi phezu kwethu. Isahluko sesithupha sikhuluma manje ngesono esingena kuthethelelwa sedlule kukho konke lokho ngolunye usuku saqala isahlukweni sesithupha kodwa sangena ukuthi isono esingena kuthethelelwa bangaki phakathi lapha waziyo ukuthi siyini isono esingena kuthethelelwa manje na impela ukwenqaba iqiniso levangeli ngabe kunjalo na uma lowo owenza isono ngamabomu ngemva kokuba esethole ulwazi lweqiniso akusekho umnikelo ngesono lapho ivangeli linekwe kini ngokusobala kusho umbhalo futhi niyalibona futhi ngenxa yokuthi nifuna ukwehluka noma nivumelane naleli qembu ukuthi ngamabomu niyalinqaba nihlambaleze umoya ongcwele futhi nisoze nathethelela kulelizwe noma izweni elizayo kunjalo babazi ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu futhi bathi babazi ukuthi wayengubani Nikodemu wakuveza wathi ingani impela siyazi ukuthi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu wathi ngoba yena uthi unodeveli lapho ngoba wayezo wayengama lapho futhi abatshele ngaphambili ngoba wayengabuke ezithabeleni futhi azitshele ezazicabanga ngakho engqondweni yazo futhi wayengaphulukisa abagulayo kanjalo njalo abakhulekele futhi imiphumela ifike bathi ah lowo ngudeveli futhi wathi manje kancane niyakuthethelelwa ngalokho ngokuba nikhuluma ngokumelana nami kodwa uma umoya ongcwele esefikile ningakusho ukuphawula okunjalo ngokuba khumbulani umoya ongcwele uzonetshayisa enhliziyweni yenu ayikho indlela yakho yokukwenza manje ngoba ingqamuzana legazi engisongwe kulo alike phula okwamanje kodwa ngelikilanga umkhonto uyovula loluhlangothi nekungamuzana legazi liyodalulwa ngaleyo nkathi futhi kuyophuma ukuphila kwami futhi kungene kubaba futhi kuyobuya esimweni sobuNkulunkulu namandla kodwa ke ngicabuzana legazi liyoba lapho nomoya ongcwele uyosebenzana nayo yonke inhliziyo yomuntu yonke indawo kodwa ke uma ninqaba ngamabomu iqiniso lapho lethulwekini akukho ukuthethelelwa kulelizwe noma izweni elizayo niyabo ungcono uhambe ngokucophelela nakho lapho ukhona niyabo ngokuba yilona lowo wona noma ongakholwa ngamabomu ngemva kokuba esemukele ulwazi leqiniso akusekho umnikelo ngesono kepha ukulindela okwesabekayo kokwahlulelwa nomlilo oshisayo oza kuqeda iphikankani odelela isithunzi ngaphansi komthetho kaMose wafa engahawukelwa ngaphansi kofakazi ababili noma abathathu nethi ufanele ukujeziswa kangakanani kunalokho umshumayeli noma ngabe ungubani onyathele igazi likaJesu Kristu ngaphansi konyawo lwakhe wadelela isivumelwano angcweliswa ngaso kumbula umuntu ongcwelisiwe into engengcwele futhi owahlambalaza imisebenzi yomusa niyabo akusekho lutho okusele kuye ngaphandle komlilo oshisayo futhi uya kuqeda iphikankani uma ubona iqiniso levangeli futhi uhambe phezu kwalo ngqo ukuba nje uthandwe ngabantu noma ukuba uye ebandleni lakho uqobo noma ube nendlela engeyakho uqobo ngakho mfowethu sewenze ukuthize ngaleyo nkathi ukuthi usuphelile lokho akulona izwi lami manje lingathanda kulenza into ehlukile kodwa yilokho izwi likaNkulunkulu elikushoyo ngakho manje futhi ubhekana nalokho manje siqala ngapha evesini leshumi nantathu kulabo uNkulunkulu abathembisile ngoba lapho uNkulunkulu wayemthembisile njalo lapho uNkulunkulu wayemthembisile u-Abrahama wazifunga yena engekho omkhulu kunaye wazifunga yena ubungathi hlobo loni lwesivumelwano esiphila ngaphansi kwaso manje konke ake sifunde siqhubeke kancane wathi impela ngiyakukubusisa nokukubusisa ngiyakukwandisa nokwandisa futhi kanjalo emva kwalokho wanikeza u-Abrahama lesi sethembiso futhi wethembisa ukuthi uyombusisa futhi abandisele kunoma yikuphi abeyokwenza manje bukani uNkulunkulu futhi emva kwalokhu wenza isifungo kukho wafunga ukuthi uyokwenza manje uNkulunkulu wazifunga yena ukuthi uyoqinisa isifungo leso asinike ubaba u-Abrahama futhi yini ayiqinisekise kubaba u-Abrahama na watshela u-Abrahama wamnika isivumelwano ngokungenambandela hhayi ngoba u-Abrahama wayengu-Abrahama He gave Abraham the covenant because Niyazi wanika u-Abraham isivumelwano ngoba uNkulunkulu uqobo lwakhe wakhetha u-Abraham futhi wamkhetha ngaphambi kokusekela kwezwe u-Abraham ngaphambi kokuba aze azalwe emhlabeni uNkulunkulu wazi konke ngaye wazi ukuthi wayezokwenzani futhi ngomusa wakhetha u-Abraham futhi hayi u-Abraham kuphela kodwa inzalo ka-Abraham emva kwakhe Sinesisekelo siphile kanjani ukuthi lapho inkosi yamakhosi onke lapho uNkulunkulu uNkulunkulu bonke lapho inkosi yamakhosi onke inkosi yamakhosi onke siqalo seziqalo zonke yena uqobo wafunga ngayo ngokuba lapho angekho omkhulu ukuthi wayezoqinisekisa lesi sivumelwano no-Abrahama nenzalo yakhe manje lokhu kungase kusiphule futhi kudonse futhi kushovele ngaphandle futhi kukhiphe kodwa ake sikubheke kahle kushaya ebusweni futhi sibone ukuthi kubukeka kanjani uma kunesidingo singabuyela emuva futhi sithathe isivumelwano sika-Abrahama uNkulunkulu asenza naye nokuthi uNkulunkulu wazifunga kanjani yena noma ubani oke uyazi ukuthi kukuphi lapho uNkulunkulu ake azifunga yena asiphenge manje uGenesis esahluko samashumi amabili ngiyakho futhi cishe leshumi lesithupha asibuke uGenesis isahluko samashumi amabili nevesi leshumi lesithupha futhi ngiyabona lapho uNkulunkulu azifunga ngaye ngayo uqobo kulungile ngikholwa ukuthi lokhu manje uma ngingaphosisi khona kanye endaweni amashumi amabili nambili leshumi lesithupha yebo buka ivesi leshumi nenhlanu And the angel of the Lord called unto him Abraham. Ngelo senkosi yayisimemeza ku-Abraham ngokwesibili isezulwini. And said, By myself have I sworn, saith the Lord, because I ngizifungile isho inkosi ngoba ukwenzile lokhu ungagodlanga indodana yakho eyodwa. Ngiyakukubusisa nokukubusisa ngandise nokwandisa wena inzalo yakho iyakuba ngangezinkanyezi zezulu nangangezihlabathi ogwini lolwandle nenzalo yakho inqobe yamasango lezitha zayo uNkulunkulu wazifunga yena haleluya uma lokho kungenzi umfo ezwe ukuthi akampongoloze haleluya ngekho wena ufile kulungile ho uNkulunkulu wathi Abraham ngoba wenze lokhu hayi lokho omunye umuntu wazokwenza kodwa ngoba wenze lokhu ngokukholwa uhambile futhi ngihloniphile leyo nto lapho akusekho nhlobo ukuhlonipha imisebenzi angeke ngikuhloniphe lokhu ngizohlonipha ukukholwa futhi ngenxa yokuthi wenze lokhu ngaphandle kokwazi ukuthi imiphumela iyoba yini ngikusindisile ngizosindisa inzalo yakho ngizothatha isifungo qobo lwami amen futhi inzalo yakho yomnqubo amasango esitha sabo amen lokho kuyakuxazulula kimina lokho nje lokho yilokho kuphela kufanele kwenziwe lapho Paulu yakuxosha ngapha futhi kumaHeberu obubhekisele emuva kukho wo bakuxosha kwabaseGalatiya kwabaseFesu nakho konke bebhekise kukho ukuthi isisekelo sethu siqinile amen hayi ukwakheka ukuthile kwenganekwane ukuthile ekukhonzeni izithixo kobuhedeni kodwa ngu-ishu kanje inkosi ngesifungo amen uNkulunkulu wathatha isifungo ngayo uqobo wohe sicine kanjani isisekelo nina abangcwele benkosi yebo lapha bathi wonefika lapho kufika amandla lapho kufika ukugula lapho ukufa ngokwakho ukuqolozele ebusweni bakho kuvele kulahlekelwe indawo yakho kuvele kuncibikale njengeqwa ekukhanyeni kwelanga lapho sikuphonse ekukhanyeni kwelivangeli lapho uma uqaphela bani kezinye izikhathi wena ojatha izikhathi eziningi abantu bebhala zonke izinhlobo zezinto nezinto begijimisa abantu besuka ebandleni lamaprotestane baye ebandleni likatolika ngoba amakatolika akholwa ukuthi izwi iphefumulelwe baya kukholwa bakholwa ukuthi uMark 2:2 uphefumulelwe ngokoqobo bathi uphefumulelwe kodwa yabo uDeveli usebenza kulokho uthi ibandla lingaphezu kwezwi awumanje ke iProtestant liyafika ubone into angayiboni into encane endala abangayenzi akavumelani nayo awu yena uthi lokhu akuphefumulelwe lokhu ukuhunyushwa kungalungile kwezwi uzama nje ukwenza imithelela niyabo ukubamba noma ukufaka khaxa isayensi yezenkolo ethile ekhethekile yakhe niyabona lokho akuhlangene ngalutho nalo lelo yizwi likaNkulunkulu ngikholwa lonke izwi lalo kungukuthi akusikho kwami ukukhipha lokhu okukhipha lokho kungokwami ukuba ngiphile ngokweziqu zalo lokho kuphela ukuze kuthi izidingakalo zalo njalo uma ngizodingeka ngiphile ngize ngifike kulokho ngokuba uNkulunkulu ufungile futhi wathi oyokwenezela noma yini kulo noma akhiphe noma yini kulo okufanayo kuyokhishwa ingxenye yakhe incwadi yokuphila unjalo na ngakho ke siyalikholwa uma isisekelo sethu sigxilile futhi siqinisile kuKristu Jesu kodwa ke mfowethu akukho kungakunyakazisa wena nje ugxilisiwe amen oh yisho kulungile futhi ngemva ivesi leshumi manje kanjalo esebekezele wakuzuza okwathenjiswayo oh uthi angazi noma sizokwehlela kuleso sahluko sesikhombise noma cha esebekezele amen wakuzuza okwathenjiswayo ngenze into efanayo kulokhu kuse na ungabeka ukukhona kwakho futhi uthi ngoyisho kanje inkosi futhi kungakhathaleki ukuthi kuza noma kuhambani noma ngabe namuhla kulula kusasa kunzima ngosuku olulandelayo baya kugcona ngosuku olulandelayo badekisa ngawo ngosuku olulandelayo bathi ngiyahlanya ngiyabekezela amen ngemuva hayi ngaphambi kokuthi ebekezele kodwa esebekezele wazuze isithembiso amen ohe nakho-ke ngiyakubona na mfowethu lokho kunyakazisa kususe bonke odeveli lakho konke okunye niyabo niyabo nakho-ke futhi isathane uyafika uthi ho manje ngiyakujela wena usetshenziwe kancane wena nje ungavele nje ube uhlobo olunokuzwakalayo ngale nto uthi ngoyisho kanje inkosi sathane ungakhathaleki ukuthi kuza kanzima kanjani ukuthi kubukeka kanjani ukuthi noma ubani uthini ngifuna ukukwenza ngokuba nesineke hayi ukutetema umuntu akakwazi ukuba nesineke nokutetema ngaso sonke isikhathi kufanele nje ubeke oseyili bakho baqonde ngqo lapho futhi uhambe uqonde ngqo ungakhathaleki ukuthi kwenzekani qhubekela phambili ngqo lelani ngizosho ukuthi yize bukani ukukholwa kuzwa amen niyakukholwa na ngikufundile lonke eminyakeni yokuhamba emhlabeni jikelele nokuhlangana nabantu kwazo zonke izindlela ezahlukahlukene, kodwa ukukholwa kuzwa, unokukholwa futhi awukwazi ngisho. Kunjalo uJesu Kristu kunendaba, uma wayesesiphephweni nesivunguvungu sishaya umkhumbi usuka kolunye hlangothi kuya kolunye, noma wayeme ebusweni isiphithiphithi samademoni, uma wayelenga noma yikuphi, akuzange kumnyakazise. Wahamba waqhubeka ngo ethobile futhi ethule nje, njengoba wayengaba njalo ngalina wayengenakuzwa kalula nje ukwesaba nanoma yini eyayimzungezile. Kunjalo noma ngabe kwakuzokwenzeka noma ngabe kwakungeke kwenzeka, wayazi ukuthi kwakuzokwenzeka ngoba uNkulunkulu washo njalo. Akazange athi, oh, sengiyikhululeke ngaqeda na, angazi noma sengizile ukudla isikhathi eside ngokwanele yini na, angazi noma ngikwenzile yini lokhu na. Wavele wahamba waqhubeka ngo engenakuzwa. Kunjalo wakholwa ukuthi lokho uNkulunkulu ekushilo ngokuyiqiniso, amazwi afanele agcwaliseke, futhi wayazi ukuthi impilo yakhe yayiyini ukuba awagcwalise. Kunjalo futhi lapha ukuze uligcwalise futhi, hamba nje ungenakuzwa ukwesaba, hamba ungenakuzwa ukugxekwa, hamba ungenakuzwa ezweni, hamba njengoba uhamba kuKristu, hamba naye ungalakilutho isandla sokudla noma sekuncele, uqhubeke nje uhamba. Uma kuvele ukuthi le ebandleni, hamba noNkulunkulu. Haleluya. Uma ukugula kukushaya, hamba noNkulunkulu. Uma makhelwane engakuthandi, hamba noNkulunkulu, qhubeka nje uhamba noNkulunkulu. Uyilokugelilaka wahamba kanjalo, niyazi ukuthi wenzeni na, wahamba yonke indlela yekhaya noNkulunkulu. Wakhuphuka kakhulu ngomkwako, wayengasafuni ukubuya. Amen. Hamba noNkulunkulu. Udokotela uthi uzokufa, hamba noNkulunkulu. Ya, udokotela uthi angeke wena, awu, hamba noNkulunkulu. Hamba noNkulunkulu nje, yilokho kuphela. Ngokuba uNkulunkulu ukuthembisile, ngisoze ngakushiya noma ngikulahle, ngizoba nawe kuze kube sekupheleni kwezwe, futhi wenza isifungo ngaleso sivumelwano akunika sona ukuthi uyosiqinisekisa. Hamba nje noNkulunkulu, khona-ke uyoba nokuphumelela nokungaphumeleli kwakho. Ukukhathazeki, ufanele udabule izichobo zameva phezu kwamadwala acithile, phezu kwamanhlonhlo phansi, phezu kwamaquma phezulu, kudabule ezintabeni phezu kwamanzi, kodwa hamba noNkulunkulu. Yebo mnumzane, maningi kakhulu amaquma ukuba akhushukwe phezulu, ulezwile iculo elidala, kodwa akuzobonakala kukuncane kanjani uma ufika ekugcineni kwendlela. Hehe, bukani nje lapho konke obekukhona, bukani emuva ezinyatheleni zakho, angeke kube kukhulu kakhulu. Wathi esebekezele wakuzuza okwethenjisiwe. Madoda, ngokuba uma abantu funga omkhulu kunabo, isifungo sika siqinisiwe, isiqinisekiso siyaqeda ukuphikisana konke. Ngamanye amazwi, uma abantu befunga, uma beza kuwe futhi benze isifungo, kungukuphela kwakho konke ukuphikisana. Niyakukholwa, niyabo? Kulokhu-ke uNkulunkulu, kulokhu-ke uNkulunkulu ethanda kakhulu. Oye, ethanda kakhulu kubonisa kubo izindlalifa zesithembiso okungaguqukiyo kwecebo lakhe. Walamula ngesifungo. UNkulunkulu wayefuna kukukhombisa ngokwecebo lakhe, wayekufuna wakuqinisekisa ngesifungo ukuthi anikuba nemikhawuko eyaluzayo ngakho. Manje bhekisisani lapha ukuthi ezimbili ezinge izinto ezingeguquleke, okungukuthi futhi uma uNkulunkulu angeqambe amanga kuzo, sibe nenduduzo enamandla thina esibalekele enqabeni ebambeni ithemba elimisiweyo phambi kwethu. Akuna kwenzeka ngempela ukuba uNkulunkulu aqambe amanga, leyo yinto eyodwa. Ngabe kunjalo na, manje akuna kwenzeka ukuba uNkulunkulu aqambe amanga, kukhona okubili kwakho. Okokuqala, akuna kwenzeka ukuba uNkulunkulu aqambe amanga, manje into elandelayo ingukuthi uNkulunkulu uqobo lwakhe angeke aqambe amanga. Ukukwenza kuphelele kuphindwe kabili, wafunga ngakho. Amen, ukuthi uzoqinisekisa lesi sifungo. Oyeka enkulu. Asibuyele emuva futhi sibone ukuthi yini isifungo, nizokwenza yini umzuzu nje okomzuzu nje na. Emuva encwadini kaGenesis bengikufunda lapha ngolunye usuku, isahluko 15 sikaGenesis. Nakula siya kona, lalelani sifungo, unkulunkulu, afunga kuso, uma ufuna ukufunda ukuthile ukuze uzizwe ujabule ngempela. Emva kwalokho kwafika izwi lenkosi ku-Abrahama ngombono lithi, ngesabi Abrahama, ngesihlangu sakho no, umvuzo uyakuba mkhulu kakhulu. Ngesihlangu sakho, uma uNkulunkulu eyisihlangu sakho, udeveli uzokushaya kanjani na? Ngiyabo, ngiyisihlangu sakho, nomvuzo wakho omkhulu kakhulu. Bani na, ngingu inkosi, umvuzo wakho omkhulu kakhulu.
And Abraham said, Lord God,
kepha u-Abrahama wathi inkosi uNkulunkulu, yakungiphani ubone ukuthi ngihamba ngingena mntwana indlalifa yendlu yami ingu-Eliyezeri waseDamaseku. U-Abrahama wathi, bheka awunginikanga nzalo futhi bheka inceku yendlu yami iyakuba yindlalifa yami. Futhi bheka izwi lenkosi leza kuye lithi, lona akayikudla ifa lakho, kepha uyakuza, phuma ezibilini zakho, uyakudla ifa lakho. UNkulunkulu wayesemtshelile eminyakeni ngamashumi amabili nanhlanu ngaphambili ukuthi wayezokwenza. Ngakho-ke u-Abrahama uqala ukumangala manje. Manje nkosi, kuphi? Kuzokwenzeka kanjani manje na? Futhi niyabo, ngineminyaka eyikhulu budala. Manje qaphelani ukuthi wamletha ngaphambili, nakhu kufika. Wamphumisela ngaphandle futhi wathi, bheka ngasezulwini ungibalele izinkanyezi. Uma ungazibala, wathi kuye, kuyakuba njalo inzalo yakho. Futhi nokho wayengakabi ngisho nabantwana, futhi eneminyaka eyikhulu ubudala, wathi bheka phezulu ngasemazulwini, ungazibala yini lezo zinkanyezi na? Futhi lapha phandle eMount Paloma noma eMount Wilson njalo eCalifornia, ngibuka lapha ya kuleyo ndawo enkulu yokupopola, lapho ngathatha ngilazi futhi ubona iminyaka yezigidi ezikhulu namashumi amabili ebanga lokukhanya. Manje wena uyacabanga amehlo akho angabona kuphela izinkulungwane ezingaka zamamayela kude, niyabo? Mhlawumbe izigidi ezithi azibe mbili, izigidi ezimbalwa, kodwa lena iminyaka izigidi eziyikhulu namashumi amabili. Bhekani nje, ningabona esimweni sokuhamba kwelanga lezo zinkanyezi nje. Ezinye zazo ziseduze, futhi ezinye zazo zikude kakhulu, kanjalo njalo. Kodwa ukubuka eminyakeni yezigidi eziyikhulu namashumi amabili yebanga lokukhanya, cabanga nje ukuthi kuyini, ukuthi kukhanya kuhamba ngokushesha kangakanani. Futhi iminyaka eyizigidi eziyikhulu namashumi amabili yebanga lokukhanya ngani, ubungeke kwazi ukugijimisa umugqa wezibalo uzungeze leli bandla izikhathi eziyishumi zeziyisishiyagalolunye, futhi wenze ukuthi kungaba amamayela amangaki, futhi phandle lapho kuseyizinyanga nezinkanyezi ngaphandle kwalapho. Inzalo ka-Abrahama khona-ke zibale, ubungeke kwenze, iyakuba njalo inzalo yakho. Futhi lalelani nakho kwakwenzayo. Wakholwa inkosi, wambalela lokho kukho kulunga. Ngazange yathi, manje nkosi ngizokutshela ngizokwenza, ngizokwenza into ethize futhi ngizokwenza lokhu noma lokho. Yena wavele wakholwa inkosi futhi kwabalelwa kuye njengokulunga, ngoba uNkulunkulu washo njalo, wayefungile ngakho ukuthi uyokwenza. Wayesethi kuye, ngenkosi yakuphumisa i-Uri la iKhaledi ukuba ngikunike lelizwe libe yifa lakho. Wathi, Nkosi uNkulunkulu, ngizakwazi ngani ukuthi ngizolidla? Manje anginabantwana manje, kodwa nganginika uhlobo oluthile lwesibonakaliso na. Uyaza ngiyena ofuna isibonakaliso, kodwa ngikholela ezibonakalisweni. Kunjalo ngiyabo, uma singekho isibonakaliso singabonakali esinikezwe umuntu namuhla. Ngani kumangalisa abantu bengeke bakholwe, bayahamba-hamba futhi abantu bavele bakhiphe konke okungaphezu kwemvelo ebhebhelini, futhi bavele bathatha. Manje indoda iyakhuphuka futhi ethi, ngisindisiwe impela. Awu, angeke umgabaze. Kunjalo angeke umgabaze. Indoda yenyuka ngomgwaqo idakwe ngakho konke engaba yikho nesidazo emlingeni wayo, futhi idiyazela impongoloza nokuthuka wonke umoya. Yayisithi, ngisindisiwe, ngoba ngiyakholwa. Wawungeke uzothini ngakho na? Akukho ngakwenza, ibandla lami liyangingenisa, ngilunga, uzokwenzani ngakho na akukho ongakwenza kunjalo kunjalo impela kodwa indlela kuphela ongasho ngayo into esibonakaliso ngabe kunjalo na kunjalo impela ufanele ubone isibonakaliso ukuze ukukhombise manje uma nje kungukukholwa kuphela khona ke ukukholwa kukwenzi u-Abraham wamkholwa uNkulunkulu kunjalo futhi kwabalelwa kuyo ukuthi kungukulunga kodwa uNkulunkulu wamnika isibonakaliso wamsoka njengesibonakaliso uphawu phela ke inzalo ka-Abraham noma kunjalo yemukele ukusokwa yenza kuwo wonke onyaka kwaze kwaba inyanga iyashabalala umthetho futhi indodana yangena futhi kekathi indodana kaNkulunkulu ifika yabasoka nokho futhi yonke indodana ka-Abraham isokiwe namuhla hhayi okwenyama futhi okwenhliziyo umoya ongcwele usoka inhliziyo usika ususe izinto zezwe futhi ukwenze isidalo esisha kuKristu Jesu ukusoka kungukunquma inyama eseleyo abesilisa kuphela babengasokwa bonke abesilisa kwakunguye kuphela esivumelelweni futhi wesifazane engoshadile wangeniswa wena thatha namuhla uma manje akisho kuna abesifazane abaningi lapha futhi abesifazane bayinto emangalisayo uma uNkulunkulu benganike wesilisa noma yini engcono kune wesifazane beyokwenza njalo kodwa umnike wesifazane kodwa leli yizwe lowesifazane ulawula yonke into hayi ninabo mama bezindlu lapha kodwa ngiqonde phandle lapho ezweni ake sithi makuthi bonke abahunduli abancane phandle Hollywood baqale ukugunda izinwele zabo abesifazane abathize buka wonke amantombazane agunda izinwele zawo ngendlela efanayo noma baqale isigameko sithize kugqokeni futhi buka wonke amantombazane yenza into efanayo amaKristu nabo bonke ababizwa kanjalo kunjalo yizwe lowesifazane niyaqaphela bapende izithombe zengelosi yosifazane ayikho into enjalo ikhombisa indawo yonke empalweni yonke ingelosi iyindoda hhayi abesifazane ingelosi isifazane umama Maria nazo zonke lezi zinto ezinjalo ayikho into enjalo hlala indawo yonke empalweni lapho ake hathi kwakukhona ingelosi yesifazane uhlala njalo kungu yena wesilisa uMikayeli uGabriyeli wahosha inkemba yakhe owesilisa uhlala njalo kungukuthi yena wesilisa yena wesilisa yena wesilisa yena wesilisa kunjalo owesifazane wenzelwe indoda hayi indoda owesifazane impela kodwa bona kanjani bona yiloko nje udevele yakuthatha owesifazane insimini eseyikeni yenzela ithuluzi lakhe usamsebenzisa yena owesifazane kunjalo hayi abaphendukile hayi abaphendukile owesifazane ongumKristu lowesifazane olungileyo into engcono kunazo zonke indoda engayithola ngaphandle kwensindiso kodwa loyo ongalungile uyinto embi kunazo zonke angayithola ngaphandle kunjalo uSolomoni washo ukuthi owesifazane olungileyo wayeyikuphi emkhelelo wendoda kodwa ongalungile wayengamanzi egazini lakhe igazi lakhe liyimpilo yakhe futhi kukhulu kangakanani angaba nakho kunamanzi egazini lakhe na bekuyombulala manje uqaphelani uNkulunkulu ekhuluma ku-Abraham manje uqaphelani wathi inkosi kuNkulunkulu ngiyokwazi ngani ukuthi ngizolidla ifa na wathi kuye ngithabathele isithokazi esineminyaka emithathu budala nembuzi eyisikazi eneminyaka emithathu budala nenqama eneminyaka emithathu budala namahobe amabili nephuphu lejuba nakho kuhamba kubhekisiseni manje wamthathela zonke lezo wazinquma phakathi wabeka kwaba yileyo naleyo naleyo ngxenye ukuba ibhekane nenye
yeka
incazelo lokhu okunayo kepha izinyoni akazihlukanisanga manje wanquma isithokazi nembuzi nezinto ngokwehlukana futhi wabeka izicubu esinye kwesinye ekhombisa ukuthi ziyohlangana kusisila sejuba kusukela esimiseleni sesikhathi kuya kwesinye kodwa amahobe nento akazange kwehlukenise wathi amanqomoya ehlela phezu kwezidumbu u-Abraham wawaxosha wathi selishonile ilanga ubuthongo obunzima bamehlele u-Abraham kothi bheka washaywa luvalo lobumnyama obukhulu wathi ku-Abraham yazisisa ukuthi inzalo yakho iza kuba ngumfokazi ezweni elingesilo elayo futhi bona baya kuba yisigqila baya kucindezela iminyaka engamakhulu amane uNkulunkulu webikezela ku-Abraham ukuthi le ezantsi esizukulwaneni sakhe kubazukulu babazukulu babazukulu wayeyokokobala ezweni lezizwe iminyaka engamakhulu amane wayeyohlushwa isikhathi esimisiwe impela kuyoba yisikhathi eside kangakanani manje bukani Gepa leso sizwe eyakuba yizimpila zazo ngiyakusahlulela mina ngasemuva iyakuphuma inempahla eningi.
And thou shalt watch.
Bakwenza futhi wena uyaku bukani ngikhuluma ngobungcwele bukani futhi hayi ngisho ngokungenambandela ini.
And thou shalt go to be to thy father's in peace.
Kepha wena uyakuya koyihlo ngokuthula. Amen.
Thou shalt go to thy father's in peace. And thou shalt be buried.
Uyakuya koyihlo ngokuthula. Umbelwe usumdala. Hayi uma uzokwenza izinto ezithile kodwa sengivele ngikwenzile ngabeka uphawu. Amen. Oh hey, ngivele ngiphela wonke uma ngijola lokhu kuze kuthi imizwa yami ijumele phansi laphezulu emzimbeni wami kubukeka kanjalo uma ngicabanga ngaleso sithembiso. Oh mfowethu, bengitshela umkami namhlanje kuseni ngiqalazile futhi engathi sithandwa uyazi bengikhuluma ngomfowethu wethu kanye nabo ukuthi kanjani abantwana babo babo. Nangu Rebecca osecishe abe yintombi impela futhi ngathi ngifuna ukuzama ukusuka lapha ngaphambi kokuba angene kulesi sikole nokungena kunye futhi kuqhubeke kanjalo futhi ngathi uyazi asisebona abantwana ngathi anginjalo noma kanjani ngathi uyazi ngizoba namashumi amane nesithupha maduze nje ngathi sengizoba indoda endala kodwa hoye khona ke lapho ingqondo yami izula ngalapha esifungweni sikaNkulunkulu esitshenjisiwe kimi bese kuthi ke konke lokho kuyashabalala khona-ke mina nje yonke into ibonakala yehlukile manje bukani ekufukeni okuhle esizukulwaneni sesine iyakubuyela lapha ngokuba ububi bama-Amori abukapheleli. Unkulunkulu wenza isithembiso sakhe. Unkulunkulu wasinika u-Abrahama ngaphandle kombandela. Manje bukani ngikathi esho lokhu wo nasi isithombe sihle ukuba nje besingaba nesikhathi sokukuqeda ngaphambi kokuba sehle siqedele lokhu isithombe unkulunkulu asenzile. Bhekani wathi hamba ungitholele isithokazi sineminyaka emithathu budala bhekisisana kuthathu yonke into ebhayibhelini ingokuthathu ukuthathu kuhlangana kube ngokukodwa niyabo uyese indodana umoya ongcwele hhayi unkulunkulu abathathu oyedwa ukukholwa ithemba nothando hhayi izinto ezintathu ezahlukene kodwa yonke ingcikithi yokukodwa uthando. Manje khona-ke ngokukona ukulungisiswa ukungcweliswa umbhaphathizo kamayongcwele hhayi izimiselo zesikhathi ezehlukene hhayi imisebenzi emithathu yomusa kodwa umsebenzi wodwa ngokubonakaliswa okwehlukene. Umoya ongcwele ofanayo wawunoluther ngaphansi kokulungisiswa wawungaphansi kukawesley ngokungcweliswa ebangeni manje embhaphathizweni kamoya ongcwele. Umoya ongcwele ofanayo hayi omoya abangcwele ababili umoya ongcwele ofanayo umbili omncane okhuphukela lapha entweni yokuqala nomlimi wabuka futhi wabona la mahlumela amancane emile kuhle kakhulu wajabula ngemva kwesikhashana akuhupha futhi yabuna nombila wakhe waqhubeka kuwo ukuphila okufanayo okwakukulo mbila ezansi lapha ohlangene lokuqala lukulo phezulu lapha esikhwebini nasehlavini ngokufanayo nje wavele kwaqhubeka 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 futhi kanjalo nebandla liyakhula liyaphambili kuze kube yilolo suku oluphelele lapho uJesu eyofika. Niyabo umoya ongcwele ofanayo into efanayo isimiselo sesikhathi esisehlukene nje. Manje kuhambeni kwalokhu bukani thatha izithokazi izimbuzi nakho konke kufanele kube neminyaka emithathu ubudala izimiselo zesikhathi ezintathu ezahlukene ubaba budodana umoya ongcwele. Niyabo iminyaka emithathu bonke kwakuyiminyaka emithathu wakusho ukuthi uyise indodana umoya ongcwele unkulunkulu ofanayo owayengaphansi kwaleso simiselo sesikhathi kungaphansi kwalesi simiselo sesikhathi ngaphansi kwaleso simiselo sesikhathi futhi kuzofana munye kuphela unkulunkulu izimiselo zesikhathi ezintathu hhayi unkulunkulu abathathu izimiselo zesikhathi ezintathu zikankulunkulu ofanayo. Unkulunkulu ofanayo wayesensikeni yombilo wayekukristu jesu ofanayo kukristu jesu yini kunjalo unkulunkulu kuwe ithemba likazibulo ngabe kunjalo na umbhaphathizo kamoya ongcwele ohlezi kumuntu manje uba yini amadodana kankulunkulu ngenkathi unkulunkulu ezehlisa wasibekela umariya intombi wayengukuphila futhi ukuphila wasibekela futhi kwadala ingamuzana legazi ngakukho Noma bani uyazi manje ukuthi ingamuzana legazi livela ko ini wesilisa ngabe kunjalo na ukuphila kulele ingamuzeni legazi ngengamuzana legazi liphuma kwesilisa hayi kwesifazane futhi lapho ukuphila kukhona kusesidodeni sowesilisa qaphelani khona ke uNkulunkulu uqobo lwakhe ungena esizalweni sentombi uMaria futhi wazisonga ngengamuzana legazi elidaliwe haleluya Ingaleso sizathu sibe kuphile kuphakade khona ke umali lo ngamuzana legazi ngenxa yesono lahlatshwa ngenkemba kaleya futhi laphuka lamkhulula uNkulunkulu ngaleya futhi lathekeza lwavula ingamuzana legazi laseli sigeza laseli singenisa kuye ngomoya ongcwele nakho la ukhona futhi manje singamadodana kaNkulunkulu ingxenye kaNkulunkulu uNkulunkulu uqobo lwakho buhlala kulo lonke ikholo wonke umuntu ozelwe ngumoya kaNkulunkulu uyingxenye kaNkulunkulu ukumangalisa kholelwa kokungaphezu kwemvelo ukumangalisa engakholelwa kunoma yini ungani kunjalo na kuye kukhona ingxenye kaNkulunkulu isongwe kulowo mzimba ofanayo lapho kukhona khona isono nakho konke kunye kudale lo mzimba kodwa phansi phakathi lapho omunye umsebenzi kaNkulunkulu yedwa ekuzalweni kabusha kuyehla kujabule lapho ngokuthithwa kwegazi lakhe uqobo nokususa lelo gazi elaliphakathi lapho njengendlela futhi alibeke eceleni futhi langene kulo muntu nesono futhi ufake kuye ithemba lokuthi wayezolifela futhi ngokukhululeka njengoba ubengama lapho khuluma kuye impela uyalikholwa uJesu wathi lezi zibonakaliso zekubalandela abakholwayo ngegama lami bayokukhipha amademoni futhi bakhuluma ngezilimi ezintsha baphathe izinyoka noma baphuze izinto noma baya kubeka izandla phezu kwabagulayo baya kusinda uJesu washa lokho kungani na sebe yingxenye yakhe yebo mnumzane uNkulunkulu usesimeni uzoletha noma yini uzoyenza indlela lapho kungekho indlela wenza indlela futhi noma imuphi umuntu okholelwa kuye ukhole into efanayo kumele enze njalo yena uyingxenye kaNkulunkulu uyinzala kaNkulunkulu uyindodela kaNkulunkulu noma indodakazi kaNkulunkulu futhi akukho okunye angakwenza ngoba uNkulunkulu kanye naye ngqo uyingxenye nje kaNkulunkulu Bheka konke lokhu uNkulunkulu ayeyikho ensikeni yomlilo wakuthululela endodaneni uJesu Kristu kuye ngokuhlala ukugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba ngabe kunjalo na Uthapelela kushe lokho uNkulunkulu NKULU qobo lwakhe uJehova onamandla isihlangu ihawu wonke amagama akhe okuhlenga yonke into eyiyo wayithululela kuJesu Kristu noJesu Kristu wazalwa ivele ngamuzeneni legazi futhi isihlangu sangaphandle sengamuzana qobo lwaso esincane ngezigidigidi eziphindwe ngezigidigidi kunaloko iso lomuntu elingakubona kodwa lowo ngokungumzimba inkosi uJesu ngaphakathi kwalowo kwakunguNkulunkulu uqobo lwakhe wazisonga engamuzaneni legazi ukuze athathe igazi lakhe uqobo futhi achithe igazi lakhe uqobo noma alinikele ngesidle ukuze thina ngokwephula kwalelo ngamuzane legazi wethu ofayo ngenkathi lephuka futhi ukuphila kwethu kuyasuka lapha ukuze kuphume ngokuhlengwa kwegazi uNkulunkulu alidalayo singangeniswa kulowo mzimba futhi sibe yingxenye kaNkulunkulu uqobo lwakhe njengendodana kaNkulunkulu kwethu uma ungakwentshisa lokho impela kuyosiza ngifisa sengathi ngabe nginendlela ethile nje yokubonisa ukuthi kuyini cabanga nje ngoNkulunkulu uJehova ehla ngene sizalweni sosifazane wasibekela ehla ngene manje umoya futhi uphakathi lapho kuyini yena na ungumdala uqobo lwakhe wenza yena kanye osifazane nesizalo ayesekusonga leyo nkathi uNkulunkulu wazenza yena wabamncane wehla futhi wangena kuleli ngamuza nalekazi futhi uqala ukwakha into ethize ezungeze yena kwakuyini na yebo yini yabangela lento emuva lapho kuqaleni na igazi ukuphila kwakusegazini futhi emuva lapho yiloko kwakubangela ekuqaleni manje ukukususa uNkulunkulu uqobo lwakhe uzofanele ehle futhi wazenza yena wabamncala ngempela wangena esizalweni sika Maria futhi wadalanga kuye udonga okwakuyingamuzana nalekazi akukho umuntu qhabo lutho ngakho wadala lelingamuzana legazi lelo ngamuzana legazi lapho ushela kwelinye nayo yonke imizwa nakho konke kwaqala kungena futhi uNkulunkulu uqobo lwakhe phila lokhu enza ithabelekele futhi wahlala kuKristu nangu uNkulunkulu uhamba wathi mina nobaba wami simunye ubaba wami kimi Wathi sikhombisa ubaba manje uPhilip wathi ngikhombisa ubaba futhi kuzonganelisa wathi Philip kanti nginawe isikhathi esingaka futhi awungazi na wathi uma ungibone mina ubone ubaba futhi kungani uthi ngikhombisa ubaba mina nobaba simunye ubaba wami uhlala kimi manje akumina owenza imisebenzi yilowo ohlala kimi owenza umsebenzi yo hey Bengingayitshela kanjani indoda ukuthi yini ebingalungile ngayo na? Bengingayitshela kanjani ukuthi ikusasa layo liyoba yini iminyaka eyishumi noma ukuthi yayiyini eminyakeni ngamashumi amane edlule na? Amina, haleluya! Uya phila kimi, lokho kwehla futhi ngegazi lakhe kungifaka enhlanganyelweni kanye naye. Haleluya, izandla zami bezingenza kanjani noma yini ngokuphulukisa abagulayo na? Akunawo namancane amandla, akusimina, kodwa nguye ohlala phakathi lapha. Okwenzayo ngingalishumayela kanjani le ndoda evangeli na angeke ilishumayele evangeli akukho lutho kuyo ukuba ikwenze ngakho iyisoni ngokwemvelo kodwa uNkulunkulu wenza futhi wahlala kuyo wayenza indodana kaNkulunkulu futhi yashumayela evangeli ingani khona yizwi na ngoba yena kanye uNkulunkulu owenze izwi ulishumayela ngayo ngqo ngikubona kanjani niyakubona na nakho-ke yena kanye uNkulunkulu waloba izwi ubumuntu ethi lelo yiqiniso ngikatshela ukuthi noma ubani uthini lelo yiqiniso nakho-ke uNkulunkulu umuntu eliqonde izwi lakho uqobo haleluya lokho kuyakuxazulula uNkulunkulu phakathi lapha khona izo zonke izinto themba izinto zonke bekezelele izinto zonke ngabe kunjalo na wonke umbhalo ungukuphefumulelwa uNkulunkulu uNkulunkulu wawuloba uma uNkulunkulu engena lapha uNkulunkulu eliqonde izwi lakhe uqobo uthi impela lelo yiqiniso manje uyahamba uyolinyanga phandle endawo ndawo lokho kuphakathi kwakho noNkulunkulu kodwa uNkulunkulu eliqonde izwi lakhe uqobo amen oh lokho kusenza sizizwe kanjani izwi likaNkulunkulu eliphefumulelwe qaphelani ngimuzwile lowo mshumayelo omncane weNazarene eNew Albany kulokhu kuza ethatha olunye uhlangothi lwalokho kowethu ngiqonde ukuthi walibeka lapho ngempela futhi ngokuthi yonke imibhalo inikezwe ngokuphefumulelwa yebo unjalo manje uNkulunkulu wenze isithembiso futhi watshela u-Abrahama ayeyokwenza wathatha isifungo sakhe wazifunga yena akekho omkhulu ngakho-ke uNkulunkulu uqobo lwakhe konke lokho eyikho ensikeni yomlilo waye kuKristu Jesu ngokuba uNkulunkulu ibhayibheli lasho ibhayibheli lathi uNkulunkulu wazijulula uyazi ukuthi wenzani lapho sijulula noma yini na wazijululela yena uqobo kuKristu cabanga nje uNkulunkulu wazijululela yena uqobo kuKristu futhi uKristu wacabanga ukuthi akusikho kuphanga ukulingana noNkulunkulu ngokuba wayenguNkulunkulu yileyo nto ababulalela yona wephula usuku lwesabatha ezenza uNkulunkulu futhi wayeyinkosi yesabatha futhi wayenguNkulunkulu u-Emanueli uKristu uNkulunkulu ekuKristu ebuyisana nezwe kuye uqobo manje nakho konke uNkulunkulu eyeyikho wakuthululela kuKristu futhi konke uKristu ayeyikho wakuthululela ebandleni ngakho-ke ubone ukuthi kanjani uKristu kungakatheleka ukuthi izazi zezenkolo zathini wakholwa ngubaba ngabe kunjalo na bathi uyehlanya bathi ungubhelizebhule ungudevel wathi ungazedlulela ngalokho manje ukhuluma ngami kodwa uma umoya okugcwele fika ungakuzami niyabo ngokuba uKristu wakholwa ngubaba kungakhathaleki ukuthi abafundisi bathini wakholwa ngubaba ngabe kunjalo na ngokuba uNkulunkulu wayezijululele kuKristu noba uNkulunkulu babukuKristu wewu ngiyethemba ukuthi niyakuthola futhi manje-ke lokho uKristu ayeyikho wakuthululela ekholweni likamoya ongcwele ngakho-ke lundaba ukuthi noma ubani uthini uyalikhola izwi likaNkulunkulu niyabo ufanele ngokuba konke lokho uKristu ayeyikho konke uNkulunkulu ayeyikho kwakukuKristu futhi konke uKristu ayeyikho kukuwe okholwayo uKristu angeke akutshele ukuthize ameduze futhi akukhiphe angeke alihoxise izwi lakhe angeke athi manje ngingasho kuthize ngithi awu ngiyaxolisa bengingadlosile ukukusho ngaleyo ndlela kodwa angeke uzofanele abambelele kulokho akushoyo uNkulunkulu akanakuphosisa futhi uzofanele ahlale nalokho akushoyo uNkulunkulu futhi ongenakuphosisa uzofanele ahlale nalokho akushilo uNkulunkulu wenze isifungo wethembiso kwaAbrahama futhi wazivunga yena ukuthi ngizokusindisa nenzalo yakho emva kwakho. Iyini inzalo kaAbrahama manje na? Ngubani lowo onalokhu ukubamba okuqinisile na? Ngubani lowo ongakha kulesi sisekelo na? Hayi nje wonke uJohn, uDick noHarry. Ngibona bonke abashoyo kimi, Nkosi Nkosi ozongena kodwa lowo wenza intando kaBaba wami osezulwini. Futhi lena yintando kaBaba, leli yizwi lakhe. Abaningi bayokuza kimi ngalolo suku futhi bathi, Nkosi angiprofethanga kashumayele egameni lakho na, angiwakhiphanga amademoni ngegama lakho na, angizezanga zonke lezi zinto ngegama lakho na, uthi suka kimi nina benzi bokubi, angikaze ngisho nginazi. Umuntu uvusa amadlingozi nesayensi ezenkolo nangokombhalo futhi zama ukufundisa imibhalo nokubeka okungokwakhe kuhumusha kuyo futhi esho lezo zinto lapho futhi ibe lesimo sokube sisaba uNkulunkulu futhi amandla akho beyaphika. Wathi ezinsukwini zokugcina bayo bangabanamawala abakhukumela abathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu, abangenakujuliswa abahlebi abangazithibi abazondaba abalungileyo behlekisa ngabo bebabiza ngakho konke. Bele simo sokubesaba uNkulunkulu, abashumayeli amalungu, bele simo sokubesaba uNkulunkulu, kepha amandla akho beyaphika, yilokho ke. Wathi labo obagwema ngokuba laba yibo abahamba izindlu ngezindlu behola abesifazane abayiziwula beholwa yizinkanuko ezahlukahlukene zonke izinhlobo zezinkanuko, awu bayampongoloza kuye yonke into encane ezayo. Kodwa umKristu ozelwe ngokusho uyazi lapho bemi khona, akukho kuzobanyakazisa, bahamba baqonde eCalvary unenqwaba ebalingisa endleleni kunjalo. Kodwa mfowethu lokho kukhombisa kuphela ukuthi ukhona ngempela nakho. Sinamadoda ambumbuli nezinkohliso kodwa kukhombisa kuphela ukuthi kukhona idwala langempela. Dala nalo ngo qhubekela phambili. UAbrahama ngemva kokuba esebekezele wakubekezelela ukulo okukhulu kokuhlupheka nokungena okunye wazuzisithembiso ngemva kokuba esebekezele. Wathi njengoba uJane noJambe bamelana noMose, awu buka ukuthi uJane noJambe babengenzani, babengacishe benze izinto ezifanayo lezo Mose azenza. Kodwa kwakukhona into eyodwa kuphela ababengeke bayenze, ngabengeke babaphulukise abagulayo. Lokho kwakuyiyona nto kuphela yakhombisa umehluko phakathi kwabo. Mose wayengaphonsa induku yakhe phansi yaphenduka inyoka, kanjalo nabo babengakwenza. Futhi Mose wayengabiza amazenze phezu komhlaba, kanjalo nabo babengakwazi. Futhi Mose wayengabiza amathumba phezu komhlaba, futhi kanjalo nabo babengakwazi. Kodwa bebengenakukwazi ukuwasusa, babengawabiza kuphela kodwa bebengenakukwazi ukuwasusa. Kodwa uMose wayengakwazi khombisa ukuthi uNkulunkulu ungumphulukisi. Futhi insindiso bona ukuzifanisa kwensindiso bahlukanise izilwane kabili, kungukuthi noma bani uyazi ukuthi isithokazi nembuzi nevu nakho konke lokho kwakuyizifanekiso zensindiso. Ngokuba kwakungomnikelo wokuchitsha kwegazi lezimvu nelezimbuzi nelezinkunzi nezithokazi nokunye nokunye ukuthethelelwa kwezono. Kodwa lapho efika ehobheni, noma ubani lapha uyazi ukuthi amahobhe lalingumnikelo wokugula. Umuntu onoxoko ngokudingeka nikele ngamahobhe enzele ukugula kwakhe. Inyoni yayingumfanekiso womnikelo wogulayo. Bese kuthi ke uma sekuza ekuwasikeni yahlukane kabili, khabo mnumzane ayehlala efana. Angeke alingiswe, akukho kungaphulukisa ngaphandle kukaNkulunkulu. Yabo, kwakunjalo nasetestamenteni elidala, wathi ngiyinkosi ephilisa zonke izifo zenu. Ungaphuma futhi wenze njengomzenzisi, uthi wo ngisilisiwe, uthi mukuNkulunkulu. Yabo mnumzane, ngikujolile uthi ungahle ukohlise. Kodwa mfowethu, uma sekufika esikhathini sokuthi noma ngabe uyagula futhi uphulukiswe noma cha, lokho kuzikhombisa ngokwakho ukuthi kuyini. Lokho kukhombisa ukuthi ngabe unokukholwa ukuthile noma cha. Ngabe kunjalo na? Wo wena uthi angikukholwa. Impela awukukholwa, akukho lutho kuwe ongakholwa ngakho okokuqala. Qaphelani manje, niyabo khona ke ungakwenzi. Wathi awukuhlukanisi lokhu. Manje bukani ukuthi kwenzekani ngenkathi ekhombisa lokho kubuyisana. Wakhombisa ukuthi kuzoba nesikhathi lapho beyohlukana lezi zimiselo zesikhathi, lapho umthetho noMusa kwakuyokwehlukana khona ngezinye isikhathi. Unquma isilwane sibe kabili, wenze konke lokhu. Bese ke ekhuphukela emahobheni yenzele ukuphulukisa, kodwa unguye ofanayo. Futhi bukani ngaphansi ngaphansi kwetestamente elidala, lapho ngenkathi uJane noJambre bema lapho, uMose wayengaphonsa phansi induku yakhe. futhi ayiphendule inyoka babengakwazi nabo uMose wayengabiza amazeze bawabiza futhi ukulingisa awu sangena ngapha kuleli elinye iqembu elalingahlukanisiwe uma sekufika kuphulukiseni kukaNkulunkulu uMose wayengaphulukisa noma susa amathumba kodwa babengeke baphunywa yilo qobo lwabo nokho abakwazanga ukuwasusa abakwazanga ukukwenza bathi lona ngumunye kaNkulunkulu futhi babengenakukwenza ngakho ke niyabo ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu akwehlukaniseki kuhlala njalo kungukuthi nguye kuphela ongaphulukisa ugevela kanawo nawodwa manje okuphilisa akakaza kwenze noma akakwazi ukuphulukisa akakwazi ukuphilisa bukani abafundi bakajesu baphuma base bebona umuntu ekhipha amadimoni bathi sibone omunye ekhipha amadimoni futhi ubengeke asilandele futhi siyakwenqabela ujesu wathi ningakwenzi lokho akekho umuntu ongenza isimangaliso egameni lami ongakhuluma kalula ngami lowo ongenathi umelane nathi futhi lowo ongahlangani nathi uyahlakazeka ndawo zonke ngabe kunjalo na wayazi uma indoda ngempela yayithola imiphumela ngokukhipha amadimoni kwakumele ibe nokukholwa okugcinile kuNkulunkulu noma lowo devele wayengeke kubone lokho kunjalo wayethola imiphumela abaningi babo bayafika futhi bathi bakwenzile kuyilapho bengakwenzanga kodwa le ndoda yayithola imiphumela yawakhipha ngempela ngakho ke uJesu wathi kufanele ibe nokuthile kokumesaba uNkulunkulu ngayo noma ayikwazanga ukukwenza kunjalo wathola umphumela niyayibona ayehlukaniseki leyo mihlatshelo lapho lawo mahobhe namajuba yabo umnumzane yayingahlukaniseki ungawanqumi uwahlukanise kodwa ncumani lezi zahlukane kodwa zibekeni enye kwenye ngoba umthetho nomusa kuyohlangana okwesisile sejuba okunye nokunye kodwa hhayi ukuphulukisa kuzoba ngokufanayo ngaso sonke isikhathi niyabo kunjalo ziyekeni kanjalo nje manje aqaphelani hohe ngaphambi kokuthi akwenze u-Abrahama wabulela izilwane futhi wazibeka phandle lapho futhi wenzekezela uNkulunkulu amtshela ngayo khona-ke kuba mnyama wazisusa izinyoni kuzo waba mnyama izinyoni zaya othini lokuhlala nokunye nokunye okwesabekayo into yokuqala uNkulunkulu walalisa u-Abrahama manje Abrahama awuhlanganise lutho nakho kuphakathi kokuthi wena noma inzalo yakho emva kwakho awuzukuba nanto eyodwa kuyenza ngensindiso yakho uqobo cabanga kalokho uNkulunkulu watshela u-Adamu uma uzothinta lesi sihlahla udla lapha uzophila udla kuleso uzokufa leso yisivumelwano manje nguwe lowo unento phambi kwakho uma wenza lokho uzokufa uma uhlala lapho yidla lona uzophila ngakho-ke khona-ke u-Adamu wadla kulona futhi wafa umusa uyafika khona-ke uNkulunkulu wenza isivumelwano ngomusa futhi ikathe kwenza abantwana bako-Israyeli ezansi eGibhithe uNkulunkulu wayesevele shilo ngezwi lakhe ayezokwenza wayezobakhipha futhi uNkulunkulu ubophezelekile ezwini lakhe kodwa khona-ke ngenkathi uNkulunkulu ebophezelekile ezwini lakhe wehlala lapho futhi wathumela umsindisi uMose umusa wahlinzeka ngalokho nakho kufika uMose hola abantwana bako-Israyeli abakhipha ngenkathi bephuma naye waphumela ehlale wathi ho sinikeze kuthile singakwenza sifuna ukuzibumbela inhlangano futhi sifuna ukuthi wena usinikeze kuthile singakwenza asenze into enjena sinikeze umthetho okufanele siwugcine u-Exodusi ishumi nesishiyagalolunye wayeyiphutha elikhulu kunawo wonke u-Israyeli ake yalenza ngenkathi umusa wawusuvele uhlinzeke ngensindiso yabo khona-ke babefuna okuthile babezokwenza okukufanela uNkulunkulu wayesevele efungile ku-Abrahama lokho ayezohamba ngakho bathi asibe nomthetho futhi umthetho uzange wenze angekho akukaze owawugcina abazange uJesu ufikele kuzogcwalisa umthetho futhi umusa wahlinzeka umsindisi futhi kunjalo ngokuba uNkulunkulu wayefungile haleluya ukuthi wayezosindisa u-Abrahama nenzalo yakhe futhi wayengakwenza kanjani ngabahlubuki onhliziyo zilukhuni ontamo zilukhuni ya abantu ababengeke balalele noma lutho babenayo yonke isayensi yabo yezenkolo nakho konke okunye washo uzokwenza kanjani na lona uzothatha lokhu futhi lona uzothatha lokho futhi uNkulunkulu ebuka phansi futhi ebona amabandla kulolu suku ukuthi ayezibubatha kanjani yonke ndawonye futhi lonke lolu hlobo lwenxovanxova lezinto wadingeka yenze indlela ngokuba wafunga ukuthi wayezokwenza hayi amajuda kuphela wathi kuwe zonke izizwe zomhlaba azibusizwe umjuda owezizwe ngokufanayo ngizobiza izinzalo haleluya ohe ngizokwenza Futhi kulolu suku yini izalo kaAbrahama na? UAbrahama wamkholwa uNkulunkulu ngelingqamuzana lekhaza elincane ingxenye yalo lali ethunzini ngokubuyisana kuAbrahama. Wamkholwa uNkulunkulu kwabalelwa kuye kwabanga ukulunga. UNkulunkulu wabiza uAbrahama ngomuza ozibusisayo, hayi ngoba wayengu-Abrahama, wayengumuntu nje. Manje bukani futhi bonke abantwana bakaNkulunkulu babizwe ngendlela efanayo, ngeke wazisindisa. Akukho ngakwenza uma isona, ngeke uze kuNkulunkulu ngaphandle uma uNkulunkulu ekubiza. UJesu wathi akakho ngeza kimi uma ubaba wami engambizi, futhi nxa ubaba embiza bonke zayo ngizomnika ukuphila kuphakade, futhi ngiyomvuza ngosuku lokugcina. UNkulunkulu ngokukhetha okuzibusayo ubize inzalo ka-Abrahama. Manje-ke uma lelo hlobo lokuphila olwalungaphakathi kwalelo ngqamuzana legazi lwaluphezu kuka-Abrahama, wabiza okungenakwenzeka ngokungenzeka, wabiza okungenakwenzeka ukuthi bayoba njalo ngoba uNkulunkulu washo njalo. Lobolini labantu abayinzalo ka-Abrahama na? Oh, ningakugeji lokhu, ngiyacela ningakugeji. Ngiyakuzwa kuqhamuka phezulu kwekhanda lami. Bekani, bukani. Manje-ke uma uyinzalo ka-Abrahama ngeke uphikisane noNkulunkulu. Inzalo ka-Abrahama iyingxenye yalo moya, ngokuba uNkulunkulu wanika u-Abrahama isibonakeliso sokusoka enquma inyama ukuba kube ngubufakazi ukuthi umemukele. Ngalolo izinsuku zokugcina uthathe umoya ongcwele futhi wasoka lonke ikholwa ngokunquma konke ukungabaza nokungakholwa. Ukukholwa yizwi likaNkulunkulu limsulwa futhi lingcwele futhi liyiqiniso. Ukusoka ukunqamula konke ukungakholwa yonke into, ukusika kusuka yonke intambo yasogwini. Ethi uNkulunkulu, ngiyakukholwa phila noma ufe cwila noma uminze, yizwi lakho ngiyalikholwa. Manje-ke niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na? Futhi uNkulunkulu wathi, ngizozifunga mina uqobo ngoba akekho engingafunga ngaye. Uyinto enkulu kunazo zonke eyayikhona. Wathi, ngizozifunga mina uqobo ukuthi ngizomsindisa u-Abrahama nenzalo yakhe. Kunjalo. Manje ubani inzalo ka-Abrahama na? Labo abagcwaliswe ngomoya ongcwele bayinzalo ka-Abrahama. Bukani, bukani, ngo-Abrahama kufika u-Isaka, ngo-Isaka kufika uKristu. Singena kanjani-ke kuKristu na? Singaba kuKristu kuphela. IBhayibheli lathi nineni kuKristu nifile, futhi nithathe inzalo ka-Abrahama futhi niyizindlalifa ngokwesithembiso. Ngabe kunjalo na? Wewu, labo abafile kuKristu bayinzalo ka-Abrahama nezindlalifa ngokwesithembiso. Ngakho-ke ngalelo ngqamuzana legazi, ngengqamuzana lakho legazi lemvelo lephula, futhi umbozwe ngengqamuzana legazi lenzalo ka-Abrahama enguKristu. Kulelo ngqamuzana legazi lingaqukatha kuphela, hhayi ububi nokungcola nobubi. Ngaphakathi kwalelo ngqamuzana legazi ungathola kuphela ukuphila kukaNkulunkulu okungumoya ongcwele. Futhi ngeke usabhujiswa njengoba uNkulunkulu uqobo lwakhe engabhujiswa, ngokuba liyingxenye kaNkulunkulu. Ngiyobavusa ngosuku lokho laba abalungisisile usevele ubakhazimulisile. Futhi ebukhoneni nasemqondweni kaNkulunkulu Somandla, wonke umuntu ezelwe ngokusha ngomoya ongcwele uyakhazinyuliswa ebukhoneni bakhe. Manje ulindele isikhathi sokuhlengwa. Wewu, hehe, niyakubona na? UNkulunkulu ngomusa ukubizele enzalweni ka-Abrahama. Futhi wonke wenzalo ka-Abrahama uNkulunkulu Somandla uzifunga yena ukuthi uyomvusa. UNkulunkulu washo ukuthi uyokunakekela. Kanjani nina nzalo ka-Abrahama na? Ngokufa impilo yakho ifihliwe ngamoya munye ethile sonke, hhayi ukulotshwa phakathi, hhayi ukufafazwa phakathi, kodwa ngamanzi awodwa qhaba, kodwa ngamoya munye zonke sabhabhathizwa kuleli ngqamuzana legazi linguKristu Jesu. Ekuqaleni kwakuyingqamuzana legazi lilodwa kuphela, futhi sabhabhathizwa phakathi lapho kanye naye, futhi wayeyindodana kaNkulunkulu, futhi singamadodana namadodakazi kaNkulunkulu, izindlalifa kanye naye embusweni. Sikhola yikho konke ubaba kushoyo ukuthi kuliqiniso. Haleluya mfowethu. Ukukholwa kuyise, ukukholwa endodaneni, ukukholwa kumoya ongcwele, abathathu koyedwa, amadebole uthuthumela nezoni ziphaphame, ukukholwa kuJehova kuyonyakazisa noma yini. Unjalo iqiniso nanto engqhamuzana legazi laqala kuphi na ingqhamuzana lilodwa legazi ngabe kunjalo na yini eyayingaphakathi kwalelo ngqhamuzana legazi na ukuphila kukaNkulunkulu kwenzekani kulelo ngqhamuzana legazi na lagwazwa ngesono umkhonto wamaRoma walona waligwaza ngani na ngoba isono sabekwa phezu kwalo futhi kwamthokozisa uNkulunkulu ubulungisiswa kwathengwa khona lapho uNkulunkulu wathi lokho kuyakucazulula kuze kube phakade lapho ke futhi lelo ngqamuzana legazi lahlatshwa futhi igazi labiza laphuma lafafazwa livela kune zonke ingqamuzana legazi ngekathi lephulwe lapho eCalvary ukwenzela ini na ukuvule lelo ngqamuzana lapho kungekho muntu owake wangena ngaphambilini kungenisa wena nami kulelo ngqamuzana legazi ukudlulisa egazini ukuhlanza ngamanzi ezwi ngegazi likaKristu ngaphandle kokuchithwa kwegazi akukho ukuthethelela kwezono ukuthetha isoni esilahlekile ngomusa ukuzidonsa sedlule kulelo ngqamuzana legazi phakathi lapha futhi sinikwe umoya ongcwele donsela lokhu ngapha sinikwe umoya ongcwele futhi siyizindlalifa kanye noKristu embusweni kaNkulunkulu wewu uNkulunkulu kuwe evuka noma uzibulele qobo lwakho ukuze uNkulunkulu engavuka kuwe uze umbone ekudonse wadabule ngqhamuzaneni legazi ekudonse wedlule esifuthweni kwenzekani ngqhamuzaneni legazi na ngabe lavele lashabalala futhi laphela na khaba umnumzane lafafaza lakhululeka lakhululeka ukuze amadodana abaningi ezozalwa khaba amadodana ayengazalwa ngaleli ngqhamuzana legazi elilodwa le ndoda eyodwa lo moya wodwa ungena ngaphakathi kwaleli ngqhamuzana legazi futhi ladala ngokuzungeza nokumzungeza kanjalo angeke owayeke wangena babengeke ngaphambilini kodwa uNkulunkulu uqobo lwakhe wedla futhi wenziwa ingane emkhombeni wenyuka futhi wenziwa umuntu konke lokhu yonke into bokusongelwe kulelo ngqhamuzana lilodwa legazi futhi lahlatshwa kanjalo futhi lapho bokele eCalvary isono sakuhlakaza uNkulunkulu wamvusela ukulungisizwa manje ngakulowo moya lo moya ofanayo uhlala lapho emhlabeni namuhla futhi ufafaziwe ngokukuzungeza kanjena akunzima ungakwenza lapho ungeke ungene khona kuqaqekile ukuze ukwazi ukungena kuqaqekile ukuze akwazi ukungena ngani na ukuthi ngokudonsa isoni ngaleli ngqhamuzana legazi kuye uqobo uma ngiphakanyiswa ngiyodonsela bonke abantu kimi futhi uma edonsa leso soni kulelo ngqhamuzana legazi uyasihlanza kukho konke kungalungi haleluya futhi uyasingenisa kumoya ongcwele kuye uqobo futhi isoni yisidalo esitsha kuKristu Jesu esibhaphathizwe phakathi lapho ngomoya ongcwele uzidonsela phakathi lapha nengxenye yendoda phakathi lapho ingubu mesaba uNkulunkulu uyindodana kaNkulunkulu uyindodakazi kaNkulunkulu noma yiziphi izifiso zezwe ezifile ngoba zise phakathi kwakhe nezwe yigazi likaJesu Kristu khona ke yena uthemba izinto zonke ukhole izinto zonke haleluya lokho uNkulunkulu akushoyo yena uthi leli iqiniso phila noma ufe kwenza mehluko muni na kuliqiniso ngiyaqhubeka Wewu xolo ngiyengethe nje ukuba ngongahlelekile kancanyana ebandleni lamuqobo amen wohe mathemba amalakhelwe ndawo kunesegazini likaJesu nokulunga lapho macala wonke umphefumulo wami uphela khona ke uyithemba lami nokuhlala ngimi kuKristu dwalaye liqinile yonke eminye imihlabathi yisihlabathi esibishayo nje noma ngabe imali noma ngabe ukuthandwa kwabantu noma ngabe umshumayelo omkhulu noma ngabe yilokhu noma ngabe udokotela noma ngabe imoto noma ngabe yilokhu lokho noma okunye yonke eminye imihlabathi yizihlabathi ezibishayo hehe ukaningi kangakanani ngikukhaphela njengoba ngibona unwele lubampunga engikushiye ngasekhanda lami inyama yami ishwabana ithemba lami kuphela nilapho Nkosi Jesu ngibambe ngesandla ngiholele phambili mangiqhubeke Nkosi uNkulunkulu nginganaki noma yini yezwe kodwa ngibheke kuKristu umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwami wathi ngenxa yakhe uqobo ngikazimulo kaNkulunkulu wadela ukuphila kwakhe ukuze azinikele yena abe ngumhlatshelo ukuze angahle angingenise enhlanganyelweni naye kubaba nakho la kukhona izoni bezingaka ubheka kanjani lokho futhi ezisuke zihambe na kungaphezu kwanoma yini engingayicabanga kulungile masinyane manje sizofanele sisheshe ngaphambi kokuba sivale ithemba isinalo ivesi leshumi nesishiyagalolunye njengehange lomphefumulo Naku kuhamba futhi ihange lophefumulo esinalo ithemba njengehange lapho noma yini ibambelelise kwehange angeke yanyakaza. Nginehange lingigcina ngigcwele eligcinile neliqinisekile ngenkathi ulwandle lugubha. Ngiqinise kwehange edoleni lingenza ngibe ngcwele. Ngiboshelwe ngokuphepha futhi ngiqinisekile othandweni lomsindisi. Leli hange ngenkathi ngangiphandle ngaleya kokufutha ngelikilanga ngelikilanga. UNkulunkulu wathatha lesi esimpofu senisilahlekile futhi wasidonsa wasedlulisa kulokho kufutha. Yebo mnumzane futhi wangiletha ngapha futhi wangiqinisa kwehange lapho wabeka izikalo zakhe ngakimi. Futhi yonke enye into akunendaba ukuthi kuyini. Umoya wami ubheka phezulu kuwe. Niyabo yiba nehange ugxile futhi uqiniseke. Bukani lapha. Ithembe sinalo njengehange lomphefumulo liqinile ligxilile. Hayi ukusateka ngazo zonke izifundiso nayo yonke imimoya ezanyazanyiswayo isuka kolunye uhlangothi iye kolunye. Ukuthatha izinhlangothi ngapha nokuthatha izinhlangothi ngapha futhi ungazi ukuthi umi kuphi. IBhayibheli lathi bengingathanda ukuthi niqiniswe kungesikho ukuthi awu ngiyilokho namuhla nokunye okunye kusasa. Gxilisa umphefumulo wakho kwehange kuKristu Jesu zalwa ngokusha. Ukuphila kukaNkulunkulu okuhlala kuwe futhi uyazi ngaphandle kwethunzi lokungabaza ukuthi wedlulile kufeni wangele ekuphileni. Wonke amathemba akho akhelwe ngale eCalvary. Uthando lukaNkulunkulu lungena enhliziyweni yakho futhi yalikhona lonke izwi uNkulunkulu alisho ukuthi leqiniso uzimisele kufela noma yisiphi isigaba salo. Niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na. Gxila futhi uqiniseke. Manje bukani mangikufunde futhi. Ithemba esinalo njengehange lophefumulo eliqinile ligxilile futhi elikhuthazelayo ukuze kube ngalokho enikubiza ngakho kokungaphakathi kwesihenqo. Lokho ini ngaphakathi kwaliphi iveli na? Iliphi iveli engikhuluma ngalo na? Iveli legazi, igazi. Sinedlulile iveli elihlejuliwe lapho izikazimulo zingedluleki khona. Uyalazi lelo culo esilicula lapha na? Haleluya, haleluya. Ngiledlulile iveli elihlejuliwe igazi lapho elaklejulwa khona ohlangothini lwakhe. Ngiledlulile iveli elihlejuliwe lapho izikazimulo zingedluleki khona. Haleluya, haleluya. Ngihlezi ebukhoneni benkosi. Ngidlule iveli elihlojuliwe lapho izikazimulo zingahluleki khona. Uma izikazimulo zami ziza ngale ndlela noma ngaleyo ndlela izinkazimulo namanje azihluleki. Ngidlulile iveli elihlojuliwe lapho izikazimulo zingahluleki khona. Haleluya, haleluya. Ngokuba ngihlezi ebukhoneni benkosi. Ingilethe enhlanganyelweni yayo ngohlangothi oluklejuliwe lendodana yakhe uKristu Jesu wangenza ingxenye yakhe. Ukukholwa yizinto zonke, ukumkholwa, ukumethemba, ukuma lapho izikazimulo zilokothi zehluleke. Konke kusebenzelana kube ngokuhle kwabamthandayo. Ngakho-ke izinkazimulo azihluleki neze. Ngedlule iveli eliklejuliwe lapho izikazimulo zingehluleki khona. Haleluya, haleluya. Ngihlezi ebukhoneni benkosi. Amathemba ami lakhele lapho kuyilutho olunye. Ngiza ngegazi elangisindisa. Ngiza ngegazi elangifulukisa. Noma yini ngidingayo ngiselapha. Ngibiza lezo zingxenye zingahlukaniseki lapho eCalvary futhi zingezami. Zingezami ngesihle. Uma ubaba engeke anginikeze zona uzongazisa ukuthi kungani. Ukholo lwami lusalokhu lubheke ngokuye ukuthi Nkosi ngiyakholwa ukuthi uyakwazi okungilungele. Ngakho-ke ngizinikela kuwe futhi ngilapha. Amen. Nakho lapho kukhona ukuze themba kwami kukuye. Kuye uNkulunkulu wasezulwini. Manje bhekisisane njengoba umanduleli bukani nje lapha, bukani lapha. Angigaze ngisho ngikuqaphele lokhu. Bukani kuleli vesi lokugcina lapha, ivesi lamashumi amabili. Hewu, into emangalisa kanje. Lapho eyisigijimi sokusandulela wangena khona umanduleli uJesu esewaba ngumpristi omkhulu kuze kube phakade ngokokuma kukaMelikizedeki. Umanduleli umuntu owahamba phambi kwethu futhi njengalowo ozayo futhi athathe indawo yethu. Angekho omunye ngaphandle kukaNkulunkulu. Uqobo lwakhe uyehla futhi wazenza umuntu. Umanduleli okufakazisa kubantu ngani wafunga ngesifungo wayezokwenza. Wafunga ukuthi wayezosisindisa. Wafunga ukuthi singakwenza. Wafunga lezi zinto kithi ngayo uqobo. Kodwa-ke uyehla wenziwa umanduleli. Wazenza umanduleli wangena lapha ezweni futhi wahlala ezweni. Isono simzungezile futhi ngaphezu kwesono ngoba wethemba uNkulunkulu. Ngabe kunjalo na? Kodwa-ke wedla naye futhi wafa njengesoni ebethelwe ezimpambanweni. Yonke into yenyama yakhombisa ukuthi wayefile. Bamshaya bamlengisa lapho. awu wopha ngokwenele ukuba kumbulale kuthi khona ke bayafika wayefile amazulu amemezele ukuthi wayefile umhlaba washo ukuthi wayesefile yonke into yasho ukuthi wayesefile isosha lingumroma lahlohla umkhonto wadabula esizweni yakhe futhi lapho kwaphuma igazi lakhe igazi namanzi okwakwehlukene kukhombisa usizi futhi lokho kwasho ukuthi wayefile amanzi bukani uma indoda yayilenga lapho negazi namanzi yaphokoza wakhombisa ukuthi igazi namanzi kwasekwehlukene haleluya wayesefile futhi akazange afe ngenkemba akazange afe ngokugwazwa wafa ngenxa yosizi akukho lutho ezweni okuyohlukanisa igazi emanzini buza noma yiyiphi isayensi ofuna ukuyibuza noma yimuphi udokotela uzokutshela kuphela ngosizo olunzima ngezinye izikhathi ukuthi abantu bahlupheka kakhulu kangangokuthi bangalehazi osizini njengobuhlungu benhliziyo nezinto ezinjalo ngezinye izikhathi kubanga ukuhlaselwa yinhliziyo futhi kuyababulala lapho igazi namanzi kuhlukana futhi lokho kwabulela inkosi Jesu yafa ngaphansi kwesandla sikaJehova kunjalo inhlawulo egcwele ubulungiswa ngokuba uNkulunkulu wayefuna ubulungiswa kunjalo futhi lapho kwakukho umuntu wayengathatha ukuphila kwakhe wathi ngizokubeka phansi ngeke umuntu ongakuthatha ngizokubeka phansi futhi ngizokuvusa futhi futhi uNkulunkulu ekhombisa ukuthi ngokunzima kakhulu ukufa okunonya kulokho konke ukuthi ofayo angake afe uNkulunkulu ugijimisa umanduleli uJesu Kristu ukuthi yehle lapha njengomuntu waphila uyadla waphuza wakala walala wajabula kanginathi njengomuntu futhi walala phandle lapho esiphambanweni futhi wafa futhi wagqunyiswa ngenkemba wadonswa igazi emzimbeni wakhe futhi wasongwa ngendwangu futhi wafakwa ethuneni futhi wayesethuneni izinsuku ezintathu nobusuku futhi umphefumulo wakhe wayesokweni ibhayibheli lasho njalo yebo mnumzane kodwa wabuya wavuka-ke uNkulunkulu wayengeke avumele okungcwele wakhe abone kubona kanjalo umphefumulo wakhe uhlale esokweni futhi wambuza ngosuku lwesithathu kokulungisiswa kwethu wamenyusela phezulu kweliphezulu ngenxa yokulungisiswa kwethu ephila uyangithanda efa wangisindisa empela watshela izono zami zayakudele evuka walungisisa konke njengomanduleli futhi njengoba uNkulunkulu amvusa ubophezelekile kuwo wonke umuntu onengxenye yalokho kuphila kubo uyobavusa ngosuku lokugcina umanduleli wamenyusela ezulwini kanye naye uqobo wambeka ngakwesokunene sakhe amandla nobukhosi kude ngaphezulu kwazo zonke izinyanga ezikanyezi izingelosi izingelosi ezinkulu into ephakeme kunazo zonke yake yaba khona yaba yinto ephansi kunazo zonke yake yaba khona ukuze athathe lokho phakathi futhi akulethe kuye uqobo ebuyisane nezwe kuye uqobo lapho uNkulunkulu ngakucabanga ngakhona engcwele nephakeme into ephakeme kunazo zonke yadala umuntu waba mncane kunaye umuntu wawela phansi waze wathi ngqu lapha igazi lezimvu nezimbuzi nabamba kwaze kwaba lapha njengoba kungashiwo kwaze kwafika ekugcwaleni kwesikhathi khona-ke uNkulunkulu wehla kuqobo lwakhe hayi ngelosi hayi kerubi kodwa uNkulunkulu wabhela ezulwini futhi wahamba yonke indlela eye esokweni ukukhuphula umuntu esuke esokweni eye ezulwini kanye naye uyafika ezingela izimvu ezilahlekile wamthola futhi wambeka ihlombe lakhe futhi ekhuphuka isitebhisi namhlanje naye eya ngasenkazimulweni nxa ngiphakanyiswa emhlabeni ngiyakudonsela bonke abantu kimi wayengubani na sizokuthola lokho ngesontelizayo inkosi ithanda umpristi owenziwe ngokohlelo lukamelkizedeki wayengubani lo jesu na umelkizedeki owayengena kuqala kwezinsuku noma kuphela kweminyaka wayengenayise engena nina wena uthi umariya wayengumama wakhe womfo wethu wayeyiwundi lahlatshwa kusukela ekusekelweni komhlaba ngaphambi kokuba umariya ake abe khona wayekhona amen ngakho ke yini ekukhathazayo umfoti Branham na kungani ushumayele kanzima kangaka na uma uya kule nto Ngikwazi ukuqhubeka nganelisekile akumele ngihambe ngedwa lezi zandla zizofa kanye kuphela lezi zindebe zizofa kanye kuphela futhi wena mfowethu nedidewethu uyoba ufayo kanye kuphela futhi ngenkathi kusekhona umoya ngaphakathi kimi ngenyama ekhathele namahora akadekile akhala kuwe kungokwento eyodwa kuphela kungukuthi ukukuletha kule nhlanganyelo lapha hhayi ukukuletha ebandleni kodwa kukuletha kukristu ukuthi lapho unethemba eligxilile neliqinisekile ibambelelise kwehange ngesifungo sikankulunkulu ukuqinisekisile futhi wagijimisa umanduleli ngaleya ekhombisa ukuthi wayengubani futhi wamvusa ngosuku lokugcina ngalolo suku lapho ukuvuka kwafakazela ukuthi thina esikuye siyophuma ekuvukeni futhi wonke umuntu oza ngaleli veli manje elungisisiwe emehlweni uNkulunkulu ubuka phansi futhi athi sengivele ngimkhazimulisile futhi ngamhlalisa ngaleya ezulwini niyakubona na angeke ngihambe ngokungafanele kukhona into ethize kimi engeke ngivumele ngikwenze kuzofanele hoyi impela bengingabuyela ethabenekele elincane lapha futhi ngikusabalalise ngaphandle lapha futhi umfowethu nevile nami sibuthana ndawonye lapha futhi mhlawumbe bengingakwazi ukuvikela abantwana ekulambeni impela kunjalo ngingakwenza lokho mhlawumbe nginabangane abanele ezweni kona namhlanje uma bengifuna ukusho ngiphume futhi ngenze ukushayela kuhle ezweni lonke bebezonginika ikhulu lezinkulungwane zamadola lokho bekuyongigcina zonke izinsuku zami uma bengiphile iminyaka eyikhulu budala mhlawumbe bekuyongigcina ikhulu lezinkulungwane zamadola lokho kuncane o ukuphicanga lapha nalapho futhi mhlawumbe senze ukucupha kuncane ukuzingela enye into efana naleyo ukupha amajikijolo esikhathini sasehlobo izinto ezimbala zaleyo ndlela bengingakwazi ukudlula bekungeke kudingeke ngikwenze iqiniso lelo kodwa wo he oh lokho akunginyakazisi nakancane ndawo kukhona into ethize ezandle lapha buka leyo mhekeni ompofu ngaleyo lezandla eziwugongolwana enochoko leyo ndoda eyimpuputhu empofu emgwaqeni leyo nganyana encane lambile lesandla sayo iselulela ngaphandle bazokwenza ngaphandle kwedina bazokwenza ngaphandle kwanoma yini enye uma nje uzobatshela ukuthi ukhona obathandayo inkosi uJesu Kristu bafa njengezinja abangcwa emiseleni njengezilwane futhi bengazilutho ngokunkulu futhi izinkulungwane ezingamashumi emane ngosuku ziyafa bayizinkulungwane ezingamashumi emane ngosuku bayafa bengena nkulunkulu bengena kristu bengena themba oh ngingakwenza kanjani nkulunkulu na ngifisa sengathi bengingavele ngihlale ngibe ncane futhi ngihlale ngaleyo ndlela ngaso sonke isikhathi aze alungele ukungithatha bengingavele ngishumayele futhi ngishumayele futhi ngishumayele futhi ngikhale futhi nginxuse futhi ngizame niyabo abantu basemelika ungabatshela noma yini bayakukholwa abantu basemelika uyangele futhi ufanele ubakhombise iqiniso lapho lilele khona kona lapha futhi bayaphuma lapha futhi bajoyile ibandla bathi awu ngimuntu njengawe nje anginandaba wohe lapho ngibona lokho ngifuna ukuthi ulungile mfowethu lokho kulungile kodwa ngikwazi ukukwenza ngiyazi ngaphandle uma elapha ulahlekile akakwazi ukusindiswa akukho lutho manje ukumsindisa nansi insindiso lapha ngesifutho ngegazi ngeveli elikleshuliwe wasingenisa lapha futhi wasenza amadodana namadodakazi kankulunkulu yile ndlela kuphela futhi into kuphela engiyaziyo nkulunkulu yiba nomusa ngolunye usuku kuzophela ngizoshumayela isikhathi sami sokugcina futhi ngivale lelo bhayibheli elidala kokugcina kunjalo noma omunye wabo kunjalo ngizocula ecilo lami lokugcina ngizoshumayela intshumayelo yami yokugcina ngizokhulekela umuntu wokugcina ogulayo ngizokwenza yonke into ngesikhathi esisodwa ngizokuqeda futhi angeke ngiphinde ngibe ngofayo amasondo okuphila kufaya ayaphenduka lapha emzimbeni wami ukwenza izandla zami zifinyelele namehlo ami abuke nezindebe zami zikhulume kanjalo njalo yonke isondo phakathi lapho liphenduka liyoma linganyakazi yilokho kuphela kodwa mfowethu lokho yinto encane phakathi lapha iya kwenye indawo-ke izokhuphuka phezudlwana khona-ke ngizoba nomzimba ongilindile phezulu lapho ongenziwanga ngezandla kodwa awenziwe ngomfanekiso kankulunkulu futhi ngizoma kanjalo emfuleni qondisa izinyawo zami bamba isandla sami kose igugu bamba isandla sami futhi ngihole njalo kunjalo nxa indlela ikhula idinana nkosi eyigugu ohlale eduze yiloo ngifuna ami ngakimi angikhathali uma engekho udokotela akekho omunye nkosi yima ngakimi futhi impilo isicishe ihambe umoya wami uyadlula ngokushesha ukushaya komthambo wami kukhuphukela emkhonweni wami umkami nabantwana bemi bezungeza umbhede besonta izandla zabo nabangane bami bebuka bethi ho mfowethu Branham emfuleni ngizoma qondisa izinyawo zami bamba isandla sami Kose ikuku, bamba isandla sami ngihole njalo. Kuthi amathemba ami lakhelwe khona phakathi lapho ukuthi yena owethembisa ukuthi wafunga ngo-Abrahama uma bengingakwamukela lokhu bengiyozala ngokusha izinto zemvelo zezwe beziyonyamalala yonke isayense yezenkolo yomuntu iyoshabalala futhi ngiyokholwa nguNkulunkulu ngikholwe nguNkulunkulu yedwa futhi kuye ngiyoma uma ngifike kupheleleni kwalewo mgwaqo ngifuna ukuma khona lapho kulawo mandla angaphezu kwemvelo angishintshe ngisuke kubeni yesoni ngibe ngumKristu ngiyome themba ngalolo suku ngakho konke kukho konke kwami uma ungakwenza imfowethu tete wethu kwenze namuhla uzokwenza sisakhuleka na Babosa zulini siyakubonga ngokusuka ekujuleni komphefumulo wethu ngezwi lakho wo induduze nje sinayo yokwazi ukuthi amathemba ethu alakhelwe ndawo kunegazi likaJesu elinokulunga lapho zonke yonke ekendawo lonke ithemba lasemhlabeni lihlilekile futhi lingasekho khona-ke sinojesu amagobolondo ayawa izinto zasemhlabeni ziyahlakazeka njengobusuku ngaphambi kwelanga kodwa inkosi ujesu ihlala injalo ezimpilweni zethu uma ekhona oyedwa lapha kulokhu kusa baba othandekayo ongazi ngempela ngale kwethuzi lokungabaza ukuthi badlulile kufeni bangene ekuphileni akukho misebenzi emihle akukho bandla akukho lutho lunye olungasindisa wena nje futhi wena wedwa ukuthi le ndoda baba ngiyakhuleka futhi emazweni ami aphukile kulokhu kusa angikwazanga kulethula ngendlela onginike lona ngayo kodwa ngendlela yami ephukile ngikhulekela ukuthi abezilisa labesifazane kule ndlu kulokhu kusa balemukele baze bona bazi ukuthi bafanele bahlungwe kulokhu kufafazwa kwegazi futhi balethe enhlanganyelweni kankulunkulu izinhlalifa kanye nojesu embusweni kankulunkulu ngamoya munye hhayi indoda ethile isiphusha sedlule kodwa umoya ngaphakathi kwengqamuzana legazi wasidonsa wasisondeza kuye uqobo futhi siza ngegazi futhi manje singena kuKristu enhlanganyelweni uma bengekho lapho baba nakuba beneminyaka beyilunga lebandla ngokuthi bazamile kanzima baba bathathe badlulise ngalo kanye lelihora ukubangenisa kuwe ngo enhlanganyelweni yakho ukuthi lapho kuphila kuya kuqedwa lapho emhlabeni ukuphila kuphakade kuhlala phakathi kwethu inkosi uJesu Kristu futhi sengathi singavuswa njengoba avuswa ngosuku lokugcina kuyoba ngukuphoxeka kunjani ukubona amalunga ebandla nabantu bembi lapho oye wathi empilweni yabo yonke usanda kuzulazula futhi akangaze azi ukuthi kwakuyini ngempela kuzalwa ngokusha lapho wena wathi uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengena embusweni wayengeke nje baba ngokuba yiyona ndawo kuphela ukuthi kunokuphila kuphakade abaphosteli bathi siyakuyaphi na ngenkathi ubabuza ukuthi babefune ukufulathela bathi wena wedwa unokuphila kuphakade ngiyakhuleka nkulunkulu ukuthi wonke wesilisa wesifazane umfana noma intombazane kulesi sakhiwo kulokhu kusa ngangeniswa kuleyo nhlanganyelo ngokuba nginikela zonke lezi zinto kuwe egameni lendodana yakho inkosi uJesu amen kunjalo dadewethu Gethi
When the great book is open, what then? Think of it. When the one that's rejecting this message today will be asked to give a reason, what then? What then? What then? When the great book is open, what then? When the one that's rejected this message today will be asked to give a reason, what then? Oh,
futhi tetewethu akunandaba ukuthi uzibiza isikhathi eside kangakanani ngobuKristu uma ungekho phakathi kulelo ngqamuzana legazi noKristu kulokubusa ungalivumeli usuku ludlule ngena namuhla kungokwakho awudingi ukuthi uze ealtare into kuphela okufanele uyenze kungukulemukela ngikholwe futhi uNkulunkulu ngokubuyisela uma ukukholwa kwakho kuqondile njengoba uAbrahama wayenjalo khona-ke uNkulunkulu uzokunika umoya ongcwele ukukubeka uphawu ungaphakathi embusweni wakhe futhi ubekwe uphawu ukuze kube nosuku lobuhlengo kwakho umbhalo wathi ningamdabukisa umoya ongcwele kaNkulunkulu enabeka uphawu ngaye ukuze kube nosuku lokuhlengo kwenu bangaki abathini futhi benem ngami ngiyakhuleka futhi ngiyethemba uNkulunkulu ukuthi ngizoba phakathi lapho ake sibone izandla zenu yonke indawo esakhiweni ngiyethemba uNkulunkulu ukuthi ngibe phakathi lapho uNkulunkulu akubusise amaphesenti ayikhulu Nkosi ngeke kumangalise na cabanga nje lapho impi yokugcina isilwiwe lapho izikhali zonke sezinqobelene intuthu yempi silothile ilanga selishona izincwadi zivaliwe futhi siyimiye kohlulelweni
When the one rejecting this message today gonna be asked to give a reason, what then?
Anijabuli yini ukuthi sikutholile na ngijabule kakhulu ngijabule kakhulu kwazi ukuthi phakade elingapheli ngizolichitha ngamunye wenu lokhu kuzoba nje siyini sithuze sincane saleso sixhobo esidala sameve sidlule kusona lisho ukuthini lelo gqumo elincane ngaleyana lutho asikuthathe masingabi njengezinkomo eziyisimungulu eziqhutshwayo manje masibe ngamaqhawe masiphume sithele banye babafo bakithi abangamazi uJesu kumani futhi nibuke emabhareni kulokho kuza baminyene bukani zonke izindawo zokuzijabulisa kuminyene izinkundla zemidlalo yeshashalazi zizobe zigcwele phama kule ntambama ngenjabulo izixuku zabafuna intokozo abangazi uNkulunkulu nokho baya esontweni insuku zonke basenze kujile ngakho asihambe sitshele abanye uyafuna ukuba nokuziqhenya okwanele ukwazi le nto futhi uyigcine engcebweni kuwena na ngani cabo mfowethu asibuhlephule futhi sihambe siye phambili senza enye into izinto ezinkulu ayenazo bukani ukuthi wehla futhi wephula eyakhe ukuze sonke sikwazi kuza asifanele yini uma umoya kaNkulunkulu ukithi asifanele yini ukube sibe nalowo mqondo ofanayo kithi na masihambe siyelande omunye umuntu wasindiswe masikhulume nabo ngabe kunjalo na manje ngabe ukhona ogulayo endlini ofuna ukukhulekelwa ngaphambi kokuba sivale na uma ekhona phakamisa isandla sakho kulungile lapha ngalo mfowethu khona lapha omunye umuntu kulungile nango omunye emuva lapho umama wami kulungile omunye kulungile mfowethu emuva lapha kulungile ningeza nonke khona lapha manje futhi nihlale uma ningathanda khona lapha ngenkathi sisakhuphula amalunga uma engathanda futhi sizoba nomkhuleko wabo kumbulani kulokhu futhi yinsindiso yomzimba okuphulukiswa ngokukaNkulunkulu uNkulunkulu kothanda kanjani ukuphulukisa abantwana bakhe yalunga unawo amafutha manje uma uza lapha nje phambi kwealtare ngiyabonga mfowethu uma ungathola inyanga enkulu lapho dadewethu gethi ngenkathi thina sonke ngokuzithoba nangokuthula umzuzwana nje manje le nyanga enkulu manje seduze uJesu nozuwelo manje ngokukholwa bazalwane bami nomama wami ngenani ngqo kuleli ngqamuzana legazi kanye nenkosi uJesu lapho zonke lezo zibusiso zokuhlenga zingezenu mina nonke maKristu ngiyacabangela futhi kwaleke uma ningamaKristu ninelungelo ilungelo elingokomthetho layo yonke into uKristu ayifela kuyimpahla yakho ungumnikazi wayo ingeyakho manje into kuphela ongayenza ngokwenza njengoAbrahama ngemva kokukhuthazelela ukulwa wazuza isithembiso uSathane akakuvumeli nje ukuthi usithathe kalula ufanele ube nokukholwa ufanele ukukholwe ufanele ukukhuthazele uNkulunkulu wabatshela labo Mose wathi lelozwe lingelakho futhi nokho lalibiyelwe lo onke kwamaFilisti nakho konke ukuye wathi lingelenu ngininike lona manje hambani nilithathe ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu kungokweni nonke kungokwenu manje ungahamba uyokuthatha na hamba ukuthathe kuloko kuza kubeka kungokwakho akukho okungakulimaza ukuKristu manje baba wethu sezulwini njengezinceku zakho ilunga lakho lapha limile duze kwami inkosi liyaphuma ukuyogcoba abagulayo ngokwezwi lakho wena wathi mababize amalunga mababagcobeke amafutha babakhulekele umkhuleko wokukhola uyomsindisa ogulayo kanti futhi kulotshiwe uJesu Kristu amazwi okugcina awa ezindebeni zakhe ezingcwele uma bebeke izandla zabo phezu kwabagulayo baya kusinda ukuqinisekisa lokho abapostoli ababekufundisile nalokho uJesu akufundisa kokubili okufanayo siyahamba siyogcoba abagulayo futhi sibeke izandla phezu kwabo sikhole ukuthi uzobaphulukisa nakho kumile amadoda amathathu nomama wami uQobo futhi ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi umoya wakho ngcwele ungene ezinhlizweni zabo khona manje njengoba bedonswe kuleli ngamuzana legazi bangena enhlanganyelweni yenkosi Jesu bazi ukuthi lezi zimpilo ezifayo ziyohlukana ngolunye usuku kodwa lokho kuphila okuphakade kuyohlala phakade kukhona omunye umzimba obalindile uma nje lona usuphelile kodwa kuNkulunkulu bafuna ukufakaza bangabafayo abasophinde babe ngabafayo futhi emva kokuba lempilo isiphelile futhi kuphela lesi sikhathi esisodwa futhi lokho kucazulula ingona phakade bayoba ngabangafi kusukela lapho kuqhubeke kodwa ngekhathi bese ngabafayo futhi benethuba lokubiza izidalwa ezifayo ngokwabo uNkulunkulu phulukise imizimba yabo ukuze baphume futhi bakhulume izwi futhi batshela abantu ngalo siphe khona Nkosi phezu kwalezi zisekelo ngiletha lesi sicelo kuwe njengenceku yakho noma umpristi noma umfundisi ngibaletha kuwe ukuze baphile futhi basinde ngenxa yenkazimulo yakho futhi ngikuletha egazini lenkosi uJesu futhi siyaphambili manje ukwenza lokho othe kwenze futhi siphonsele inselelo ngokwenza lokhu wonke umoya ongakholwayo futhi ulahle ukhiphe kubo ukuze imisebenzi kaJesu Kristu yenziwe emizimbeni yabo Baba sicoba umfuthi lapha ngalamafuthi egameni lelethe na yakho inkosi Jesu futhi siphosela inselele sitha ukuthi usuke kuye futhi kwangathi kugula kwakhe komzimba kungahamba futhi sengathi angaba nempilo futhi ajabule ukukukhonza sikucela ngoJesu Kristu amen futhi njengoba umfowethu ebeka lamafutha okugcoba phezu kwaleli ikhanda likamama wami uNkulunkulu somandla mdala wezulu nomhlaba msunguli wokuphila kuphakade nomnikezeli wazo zonke izipho ezinhle wavusa indodana yakho uKristu Jesu ezalwa ngowesifazane enziwe waba nenyama enesono futhi athwale ukukhipha udoze ekufeni futhi athwale emzimbeni wakhe uQobo ukugula kwemizimba yethu siyakwamukela lokho njengoba senza kulokhu kuza futhi kungokukamama wami futhi ngikhwela ukuthi manje ukuthi uzomphulukisa njengoba silalele izwi lakho futhi njengamadodana akho sicela ukuthi umoya wokugula umshiye umama wami futhi akhululeke ngoJesu Kristu indodana kaNkulunkulu amen.